Remain standing just a moment and bow our heads for a word of prayer.
Isani phanda na uimara chikara nyana na one rikotamise todzashu kuitira kufuta bere muzvino musi todzashu zvokotamiswa nambiri dzashu ndinde adhiudzisa ubu busiku sausiku era buketa kuitira kuitira rwuve busiku hauchizwa haudha Kristo na utanganidza mumemuketwa ndiadhivisoni nevangana vane vavana kumbero naone vane vatakaro wamba izvi murena mudzimu kumbure ndikotodza uruga ka iwo zvinhu nani doraro imisara zvanda zvanonta murena vane patichedze kotsi yacho watadhuru ririwa zvihuruwo nehavo navatu vambiri dzavungoro vane vatenda zvavukuma uri uruko vunhu unova vatiyaurugisera uvu vutambo vuhuru vune shango lote nourindero vaimi mwai yote yazvigiri unorikuchira zvone ungazova zoraro richiraveresa upera chipinga naadhiva zvakare unouya ngausaperi huchikotoma ujena ngomu unorivona izvi zvichibverera ngauraro mbiru dzashu dzidhudhedzwa nandira isongodhowere yavo unori arabhera kotsi uri utore mbiru dzashu mandekwana namusi naone uriringe no arari una chivi ngomwashu murena uchibvise roraveresa kainovege kavuhone hau buhuru ungarouraveresa kaizvi mukati yechino chividzo uchitsera pasi naone uchibvukurura nadzonengerekanyo dzambiri unowadzidzumburira rine waribudza izvi zvitu zvino madekwana namusi murena ari kutodza mbiri dzashu dzichiva dzangova nadzorugawo kaiwe rorabera uri uri patichedze hapa kapuratifomo kana kapulupiti hove wabhogisi razvisagadhugu zvirabhi zvituku zvine zvakuuya kavana todeya ndiarabhera kotsi watadhuru musi zvichibvumerwa ubva hapa petu une tabhero yoitiwa narutendo rwautenda mudzimu uri uri chisagadhugu chimwe nachimwe hapa nachambara chituku narabhi rine rakwama varwarao ngave vachifodzwa ngauraro hava vateteresi hava narine rote rikuhumbera kamihumburo mitiyo uri uvapodze kotsi ndichiumbudzo cherahumbera worihumberani hunonidotanganedza nomusi nichirabhera nitende uri notanganedza zvenahumbera ndiyatenda murena rote riyatenda hunozohumberwa zvino zvitendere zviitwe kuitira muvuso wamudzimu ngaurizumbera ngadzina layesu amen ringadzura zoruga ndizvavudi uvuya murau apa kaka auditoriyamu hapo madekwana namusi naone pasi yandavero kuru yauri murena varidhaere madekwana namusi mungaroketa vunhu vusiku uitira kurabera varwadze kava uitira kutoda uchidzwa mimuya yashu mumwe namumwe washu tiye kumedza hapo machiro ashu ngauswa hunhu inovege rovona vuhoni hayesu kristu narumwaro rokwatisedzwawo ene apano mukati yashu richiraveresa zveaita sezvifanawo zveaita kalipasi zvilamusi yapano uko zviita ngandira ifanawo zvino ara richivona kavushumeri musi richigonya unga richikuanuruchera kaduva lokunyerawo chividzo chokunyerawo rotoma vungasa samusi richikuamba ano macheroni kavuledzani vutuku hacho vufune yawo ano macheroni rova na chipinga chavudi ngamanda ngei kavuragani ndiriwa varatu ngaushumisana zvavudi ndosvika kaukadha zvanda zvavunji yavo hava vanina vauruga vane vakurambedza hoyu mutangano vachiri jenisa ngomu hapa uzvisumbedza uri vana dzangarero kavatu vavo vatovavarisa nahone vana dzangarero kaungu nongauraro ndindi arivuwa uri zvimwe zvahezvi murisa upiyo naupiyo una dzangarero lauita uri ngu dzawe dziwane pfushi hedzi ndipfushi dzachimuya ungadzova dzoraro dzine dzatusa ungu uri dziaruchere karutendo rokwatawo kamudzimu washu unongauraro ndindi arivuwa vanina vorarowo huno zvino ndiamba ano macheroni kangerekanyo yauaruwa hachividzo neavona chichibvera vunga mbeu mavhunu huno iyo mbeu musi yotaviwa iaruwa ubva bugarani uya bugarani huno yasvika kauva ngauraro honofera chipinganyana kaupupuma huno zvenezvo yahumera kauva mbeu hezvo zvinga mbeu yavukuma yeyataviwa unongauraro nachividzo choraro chikati chachividzo chotoma maduva naupedza ngamurau zvikati zvasvisvi chotoma martin luther kambuyedzedzo achireroita urugaonga rutendo Murava wachipinga chawe, unobaita uri chivizo chive dzangano chafa. Zvinezvo ngomuenepo, habvera zvingiri. Murava waLuther, unozvingiri ovasatendi nakambebo yamusidzana chipofu. Aya ngeSwitzerland. Nazvino avatendi kapfunzo yazvingiri. Avatenduri Yesu ova obhegwa namusidzana chipofu. Vari ova amurwa waYosefa, avidzo murwa mudzimu. Fedzi hezvo zvibvisa madziku otenga pasi, mutewo wote wachikristu. Ova obhegwa namusidzana chipofu, kana usokova muthu sainwi nanne, ova amurwa wamudzimu. Zvinezvo murava hezvo habvera Calvin nauya nauya. Mapero nechivizo chasvika kanyemerero raro henepo, tateova naimwe mbuyedzedzo, muno mudzimu arumera John Wesley namuredza waitwa muketwa kukuna hamunya. Muno zvenezvo ene naWhitefield navunji avo vabvelera panda kamuyedzedzo kuru naAusbury vatha United States, muno mvuseredzo kuru yachidza England najango ngaicho chipinga. Voita mini murava si avo vatumbukisi vofa vatomoita dzangano kaiyo pfunzo uno chinhu chautoma voita dzangano. Zvenezvo rava nahumwe ubva henepo, hungava Alexander Campbell, John Smith nachivizo chabaptist nazvimwe zvinji. Muno zvenezvo habvera Nazarene kuketwa vatsinda nazvimwe zvabverera. Zvenezvo habvera imwe mbuyedzedzo kuru apo Pentecost, ichibva kaayo madzangano nambuyedzedzo yadzimupo uamba ngadzindimi podzoketwa madhembe mahuru nazviga zvabverera. Hezvo zvoiterwa chipinga chirapfu zvonova yafutanu uyera kamimwa yafutanu maro zvino kubva chemu yamuketo waTomo Wera kachitarota chakare chaAzusa muvange yeCalifornia hapa United States. HeWatomo uwa chipinga chihuru chabverera. Zvenezvo Pentecost yoita mini, mumwe aiita dzangano, mumwe ari ukubuya akabhere chena, mumwevo akagoreli chena. Muno habvera panda kamadzangano, muno vapandekana, vakwasha vurato wavo mukati yavatu. Muno vunga Israeri, Israeri yodiva zvituku uri musi vachikuhuwerera gundo ngekunzi kunzi nemurambo. Vova vakarwendo rwamaduva mana uyera kamaenda dzafuini kusvika kashango lapfurupedziso. Havongozvirimuwa uri vakamimwa yafuini zvinovajera zvenezvo, kwedzi vavaumini chiridzi chovabveredzera muprofita kavuya muriro ngwana yechitavero puruso. Muno vava vachikatitoda mulayo naozoraro, vatoda chinhu chine vangakono ita chimwe chitu kacho, vatodoveya zvando zvavo kazvo. Heyo vaiposo kuru yevavuya vaiita kaeksodo yaufumitari musi Israeri ichirandura chiridzi muno yatanganedza mulayo. Muno zvenezvo vaita mini, avari chavadzura heneposoganirwa mimwa yafuini. Vatava ndirive vala michero unovamara vafumakadzi nawo nevarusa vana kusvika uyo murapo wakare uchifa nawo nehabverera mumwe murapo. Vanopera mimwa yafuina nozvisa teupedza wara dzafuina kusvika henepo, bedzi vateurindera mimwa yafuina panda musi vachijena henepo. Zvenezvo muranga panda musi wabverera Yoshua unovajena shangoni nachigwada chiiswa. Zvino ndierekanya uri ndichifanyiso chavudhi apa chine rachiwanurusa kare kare musi vokuti ashuvie kapendekosto vota kuva vova vana koro gute yaubva kare ubva kaenewo havumbwa kuvangano yamudzimu ubva kaizwa abvera UPC hakono the United nazvimwe zvinji kusvika vachiva nadzangano murau hamadzangano vachitata naurwa. Mudzimu asoko varicha vadzure nepo vamara vafumakadzi varusa vana vambangadzi ndimi vahwera muyana. Petsi zvinoona chigwada chiswa chobvererawo vova vakamaduva matuku kusvika kashango lapfurupedziso. Hedzi patichedzo dzote dzevava vanadzo dzova dzoruga kudzi enerwani shango lote lova lilavo. Zvino ritsini naujena kashango lapfurupedziso ngauraro ngave murena vachiritusa musi richiraveresa kezvi zvitu niyavona kunga piramidi nanonovuya narimuri piramidi yoitiswa hani musi pfunzo yapiramidi zvino piramidi pedzi. Raveresani kabhiliadhero rarayanunti pfundo laUnited States liilogoni zoruga ningamini kaiyo piramidi hopfi pfundo lihuru. Ningamini lichiva lihuru apa upira United States nana pfundo laUnited States pfundo lihuru lito liraveresavo. Nolone lone tombo lachiurudza kaiyo piramidi hova huu lolandurwa alongovyela jena kapiramidi aliwo svika nakaveno dhuva tombo lituku vararo bedzi alongovyela veyiwa tombo lachiurudza nga mini musi Inoko na avo vamwe maduva anofirirawo vachipata dzipiramidhi pasi yeIjipita iwanurisa uri henepo vozviviva uri tombo lachirudza tombo lachirudza lidorandurirwa zvino piramidhi yodzudzanywa zvavudi usvika hune ava todhidhaka yovo yopakiwa zvavudi vakutsira usvika hune tombo litii litenderana limwe ngangona ringasivena ruare vukati hao zvino aisa pana naupakiwa achigonya uno zvino ote odzura ngangona ntsva orugera tombo lachirudza musi lichidhodha iyo ndiyo nendira yemudzimu arusa chividzo chawe kubva kaitwa urugao uitwa muketwa ndovedzo yamu yemuketwa uno zvino ushumeri hamuwe une ndiwone uhanyiso ipfi hwavo vushumeri kachividzo vudoti ofana kokotodwa nahawe kunga hezvi musi murunzi wanga apa wachanda changa ara ndisati uvona chanda changa ndichivona murunzi zvingaanga zvoraro uya chetayani musi chichitochera kure bedzi musi chisendera tsini natsini zvanakanedzana nazvatenderawo zvisendera tsini natsini kusvika zvote zvichiva chitu chitii zvino ndizvenezvo kokotoro hune chividzo naipfi zvatiyewo vachitii kunga yesu namudzimu vova vachitii kokotoro vo mudzimu raro ovaka kristu achipfumedza shango kene mune nozoraro nakristu udotiyewo vaka chividzo mudzodzo waipfi kuti uri zvote zvibvuredzee zvino helo nditombo lachirudza kachikati chaupedza chechividzo husi ladhokiya zvinhu ruvidzo rwandazve nezvo musero ubva kachividzo chividzo ubva kachividzo ngaimwe ndira vunga ovidza rushaka karushaka ngeIjipita zvino zvino ri kuchira kailo dhuva naone ruriruwa hezvi zvitu zvihuru zvine rakovone zvino masiyari amachero murena vachifuna huko yo uva nauvharwa ino chumero yechichipida chachumero zvino rikoya udzudzanya hezvi zvote utira urabera varwadze no mumwe namumwe ane atoda urabherwa angada unwa jia garata yatabhero uri apiranga kamudhubha watabhero zvino munhu yauri rine garata yatabhero kahezvi nduite uri vatodhubhekana nozvenezvo ara nasararo vasekuupira umona umona neavona vararo ngauraroni rivane yagarata yatabhero nenagarata yatabhero unonide kamudhubha unonidhovona nahone natenda nidhovona kugara mudzimu vuchiitee zvidhova zvihuru nozvino rinirivuwa kazvote zvenaita nautanganedzwa uhuru une rava nawo vukati yahava varatu navashumeri nazvimwe zvinji zvino machero ndisondaha nohezvi zvividzo zvidhova zvovhura hapa ungave nachumero machero ngamacheroni udova nachikoro chasondaha novoini vane ndina dzimwe konani vomuhwapa nemune dzine dzavana rine kavutambo nonavamwe vabvawo pasi ngedhorobhoni yanga yahayani vanhu vana rine zvino hava ndivani navorambedzawo hoyu mutangano vayatenda huru rushaka rwamutangano arari ndochira pano kaino dhorobho ndova ndichidowera kachimwe chazvivizo zvazvino ndova ndichidoraro zvakuma ngauri vatenda zvitu zvitii zvine ndatenda nondova ndichidowera kachimwe chazvividzo zvavo ara ndichidzura pano noveni inonetshedza kuchiro hano kakristu inovege nawo nenisi chividzo chahayani ingaminimisa zvidzudzanyi navo vatende zvitu zvitii kana ndimusi vasongodzura ntapa vachizviimera neavona ngauraro zvino ini nidhiwanera chavudi kahezvi zvividzo zvavudi machero noniye kacho ndina vutanzi uri vadorifara zvavudi vadonitusa vadonitusa uri nitende no ara nisatirovedzwa vahumbereri ara nisatitanganidza memuketwa vabvudziseni ngazvo novadonitusa vanisa kakristu naone vanirisa utsapasi nandira usvika achiuya zvino murena vane patuchedze mumwe namumwe wano uno zvino neadhiva vapuresbiteriani vadzureroutakuwa naudzura pasi vararo uno ati mupuresbiteriani bedzi ndiyatenda uri musi richivara ipfi ritiyauima ngauri ndithonipo kamudzimu kuima kunga richihulisa chipuga kana unekedza kuriso kana zvimwe zvinji uno zvino uitira madekwana namusindo nane umwe uvariwa rumwaro hapa ubva kabhuku yaluka muketwa ndima yavusumbe ichitoma kandimana yafura rurati uno zvino vege yote ndova ndichikushumanana nangerekanyo iyadhakanne ndirani ndichikotsera pano ngaudzumbururwa hamudzimu wamanda bedzi musi ndichipedza ndichiraveresa kamamwaro angana zvimwe ndova ndina masiyatari aerawo kafumbiri ngauraro ndingasizvipedze izvo nhaka imwe awara zvayo hapa ngauraro ndaerekanya uri nditiya uzvishandukisira madekwana namusi ngauraro ndoraro ndiyatenda uri ndirufuno rwamurena uri ndiyambe izvi zvitu inokandima yavusumba yaluka muketwa uno ndimana yaufura rurati Mwa farise amu umbela uri ale nae. Uno ayandunia uyo mfarise. Uno adura zuliwa. No bonani musadzika yo dorobo we aba emuita zwivi. Musi achidziburi Yesu odzura zuliwa nduni ya mfarise. Adise chibogisi cha mushonga wa zidoro. Uno aima milenjeni yawe murau hawe achilira. Uno atomo tanzwa milenje yawe nga mitodzi. Naone aipumura nga mabudzi ato yawe. Naone amama milenje yawe. Uno aidulisa nga zidoro. Sino musi mufarisei we amubidza achizivona. Amba ngomu hawe. Elelwani, husi achizi iteranta, ngomu hawe achizi, arali huyu mutu, oba amprofita, nimusi ojiba urindini na hone ni musazi, wahani omu kwa mao, nga urindu mita suibi. No Yesu apindura na one arikaye Simoni, dina zine ndatama uvuza, uno arimufunzi, ziambe, oba una mwe mupfumi we aba ana, Vakoro divabili, hunoboba vachi mukoroda, mungo ova chikoroda mashele na madana matano, no mungo wa mahumi matano. Numusi vasina, zwa ubadirangazo, uva hangwela vote, mbuza, nupiyo ane adumufunesa. Simone apindurari, ndia kora ndu uyo, ane amu hangwela zwingi, no aambane ari, iwo hatula zone.
And he turned to the woman and said unto Simon,
Seest thou this woman? I entered into thy house, thou givest me no water, for a woman, but she has washed my feet with tears, uno araro ipumura nga mabudzi ato yawe uno iwe awongoraro umama kuti hoyu musadzi bva chipinga che ndadzena ngomu hatu ima kha umama meneji yanga Aungo dorisa toya nganga mapfura. Pedzi hoyu musadzi oraro dorisa mirenje yanga nganga mapfura. Zoraro ndirikaye, ndirikaiwe, zvivi zvawe, zvizvava zvizhinji, zvohangwerwa, ngauri ofuna zvinji. Pedzi kauyo ane zvituku zvohangwerwa, onoyo ofuna zvituku. No arikaye, zvivi zvavo zvohangwerwa.
With him begin to say within themselves.
Vatomo amba ngomu havo. Uyu ndinyi ane hangwera zvivivo. Uno aamba na musadzi ari. Rutendo rwavo ruchidza. Chimbira nga mulalo. Karabere.
Lord Jesus, this story has taken place many years ago.
Yesu, hechi chitori choitea mimwa minji yo fhirawo. Pedzi ndi chitori changoo. Ngauri chomwariwa kama seta ra Bibiri yashu, naone ri zvivo uri ndi ngoho.
And now, we would by no means try to portray this again tonight. But we would like for you to help
us to bring this as a message tonight. Pedzi ritama uri iwe uri thuse ubvisira hoyu mulaedza madekwana namusi kha vhathu, uri vha kone u vhona uri uri ukadziva murena Yesu wa fanawo. Nuri rabera pati chetu zao, karne rote, sabungari batu wanatodea, rinatodea ya umurene. Unuri ate na matikwana na musi, na orichi uwona uchita mabufu uri aboni, na mazina ndeve uri afe, na zihore uri zichimbire, unuhunonga butanzi hadogotera ho uwona, uchifusa batu batano vaba funi, gazupinga zopamba nao, kachaka zopamba nao. Kuzi na uzora ro, murena ndia tenda, chiti chinoko uruara nga manda, chine ni ngachi diba madekwa na namusi, ni mubili wa Kristo, fano kalipasi, chivizo, chiko uruara nga manda, chipoze madekwa na namusi murena. Hechi chipida cho zulo hapa chote, hechi chigwada chirele ndoni hapa hapa tampa, hechi chigwada chifunea ochabatu murena, poza chironda chingwana chingwa madekwa na namusi. Tendela muya uri une Yesu, ngauri zumbela nga dzina la Yesu, naone utela thonipo yawe na bugara hawe, hapa ka ino dorobo, une rabarwe ndoni hone. Amen. Ninga dzura. ara ndi chinga zvi amba zvino lwa chikara nyana uno ndilingedza usararo usiku mumwe nabumwe ndichione humbera pfarero nauri no vava vudi naone ndichigwada chisakombisa uchirerera usvika hune ndisadhive uri ni imepi nehezvo zviita uri mushumeri adhive uri nikoula kana utanganedza maipfanenda koamba ndidhaka inwi musindoraro ndoneta ngamanda upfira zvendavuya ndararo atidhivi uri rini niavona atiyatu ima ubva kuchimusi ndikubva hapa ndaya Tucson unondatoma hapo ndabva henepo unondaya British Columbia unovedza rushaka rote rwamaindiya vendava isa kakristu vovo vava vakatolika chipinga chopurawo musi ndirwendoni rwauzvima unochigwada chote chanetshedzwa mbiru dzacho kakristu kanga upora mme mumwe wavo mme hezvo madhokotera auna namutii weava achinga mukwama ovawedhera achikoufa unovakotodha ndichivuyerera murawo musi gwada lichitonoka neavona ichisvika kafumarotanu pasi agumba nepo nozoraro hunogwada lonoka ndikovajiya nahone vote chigwada chihuru chavarei navazvinhu mutana pasi zvikwarani zvaalaska vote vatoutangana nanne uri varovedzwe nautanganedza kristu vovona murena achisumbedza bhono lachimwe chito hune chimwe chivingwi chadhowanana nachireme chacho ndechava chizona naumwe imwe puka yadhova ichikudzura hone hani ndinyi ane adhova anepo nazvine vadhova voambara nazvote ngaazvo unovavudzwa pano hamusi zvisatu iteya unovari hazviwi zvava zviti zvoraroka lino shango unoratoya chititikazvo zvaiteya ipfinga ipfi zvipuka zvonembera rufarani rwanga namusi niavona vori rikotodza urovedzwavo vana vamisondo vedzinoyadhiva una mbeu yodzura hote hote tero yanga madekwana namusi ndiyi yesu uvulunga pfurupedziso dzavo dzote ndikotodza hezvo nichizviveya muumburo nemusi ndichiamba atingaambi chipinga chirapfu uno ndikotodza nichizviverekanya zvinhu ererwani ndikotiyotangana nahuyu arena rine madekwana namusi limwe dhuva zvino ndingava lova lonokovera musi nyito yacho ichitoma madekwana namusi ndingava lonokovera nohoyu murumiwa ogidhi madhuva lote kamwe maviri kana madhuva mararu ova achikuringedza umuwana atsira pasi kamwe tsini nazvenezvo ubva ngeidhani usvika bherisabha ngaurare yesu kavushumiri hawe ova achikuchindira achiamba hapa asumbedza zviga zvawe nakutoro naone vatu vote wava vachikukuvangana atiuwa humwe petuwo nditoya kaimwe dhorobho noova nechipinga chikondawo kamwe oyange ekapriniyamu novaringani otuchera hapa vegefirawo aridhivi heaya zvabudibudi bedzi oya humwe petuwo huno ene o ova oneta mavudzi avo ova onukara nabhiko minenje yavo yova ina bhusa nabhiko huno musi achibvelera vutamboni heso ova achikoamba hone nona yesu ova oneta ova achikoamba dhuva lote muromo wavo wova wooma zvichibva kauamba ngamanda uno zvanda zvavo zvatoma uonana zvichitetemera nawo nemato awe oremera unga dhuva lichitoma ungwandamera no aya uvona yesu ova namuredza wawe nozvino yesu ova ana vanna vafumbiri umona naye veva vachitivera vatu dhakai unovova vachisoko udhakai unozorarova ndikuita hezvi kalitangwa uri mwana muwako nozvigava nozoraro riwana uri kahezvi vanna vayesu angava odha kariri odha kafilipi uno filipi angava oamba zvitsu zvingawo hezvi mune wanga kana mutanga mutuku ringasvitakaera uutendera wavona mupfunzi pedzi pedzi oneta rine rikotofanira umuraveresa ngauri uita achinga angasawa unorova rimitangano neminji nazvote asi kare usvika roraro mupfarireni atitende uri ringazviita pedzi ari ndindina notsi pahapa dzine dzabva kamuti wandeme kasiyala zvavurereri uno nditambo yamupfunzi wavo zvine zvadhova zvihurusa sezvihuru arari angaya uno nditiomuvona ngauri ndorayidzo uri ndiise hedzi notsi kaye nhaone ndiitori adziwane ene mune ngauralo mafheleloni vha mu isa kha murena Yesu. Nomusi o lavhelesa khaye murena Yesu kha ṅwe a tshi khou ṱutshela fhethu hawe pulupitini he a vha tshi khou amba hone, he vhafunziwa na avho vha mu lugisela uri ambe hone. Musi o lavhelesa nga mini, a lavhelesa kha uyu munna muṱuku a nga vho mutakalela. Nomunna muṱuku a muvhudza a ri, ndi kha lwendo lutuku munna wanga, no hu na muthu wa vhuimo ha nṱha fhasi kha iṅwe ḓorobo, no ni mufarisei mutevheli vhukuma wa vhurereni. Huno u khou ralo u khou humbela tshone tshisitulo, tshifhinga tshihulu, tshisitulo tshihulu. Huno u khou ṱoḓa u tshiḓa uri u vhe muene wa ṱhonifheaho. Huno ene vhanzhi vha a takalela itsho tshisitulo tshihulu, fhedzi o nanga iwe. No ndi na maḓuvha mararu ndi tshi khou lingedza u wana u mona na shango. No ndo takala nga maanḓa u swika hafha, munna wanga. No ndi ḓo swika hedzi notsi kha iwe, u bva khadzo na u bva khaye. No a dzhia notsi nahone a dzi vhala. No ri wanulusa uri hoyu mufarisei o vha ana, o vha tshi khou ita tshimima, nahone o mu humbela uri a ḓe henefho fhasi, no a vhe muine a ṱhonifheo naye. Ngauralo Yesu a tshi o ima lwa tshikhalanyana, nahone o lavhelesa kha uyu munna muṱuku, no naho o vha o fareledzesa zwenezwo, fhedzi ni nga si murambe, fhedzi hune a ḓo ḓa. A thina ndavha uri nyimele i hani, u ḓo ḓa. Ori u vhudze wawo, mulangi wawo, uri ndi ḓo ḓa. Nga heḽi ḓuvha, nga hetshi tshifhinga, ndi ḓo vha ndi henefho. No murumiwa a nga vha o setshelela, o fushea. No a rembuluwa a ṱuwa, huno a gidima, a tshi itsa na tshikwara, uri a ise mafhungo maḓifhange murahu kha mulanguli, uri o swikelela u isa mulaedza kha hoyu we a vha a tshi khou mu ṱoḓa. Thaidzo yo vha i mini kha uyu murumiwa? Zwi nga ralo hani? Na o limuwa zwe a ita? Lwa u thoma kha ṅwe vhutshiloni hawe, lwe a vhuya a ima vhuhonini ha Yesu, huno a si vhuya a humbela kha ngwelo ya zwivi zwawe, ho ngo ralo, ho ngo dzhia tshikhala. Oh, zwi fana kha vhathu ṋamusi, zwifhinga zwinzhi vha ralo, vha limuwa uri vha vhuhonini hawe, huno vha si vhuye vha humbela kha ngwelo. Zwo luga hezwo, a nga ralo u sa tsha ṋetshedzwa tshikhala tshiṅwe tshifhinga, huno a landula tshikhala tshawe tsha u fhedza tsha u humbela kha ngwelo, izwo o zwi ita hani? Uyu mutukana a nga putelwa hani kha u ḓisa uyu mulaedza, u bvo kha mulanguli wawe, lune a kundelwa vhuhoneni ha muroho wa Mudzimu uri a humbele kha ngwelo. Zwoṱhe zwo vha zwi malugana na zwa vhubindudzi. Noni a ḓivha hezwo zwi nga vhathu ṋamusi, tshivhidzo Kristo zwo no vha zwa vhubindudzi kana matshilisano wa muraḓo wa tshivhidzo, na u wana vhuimo vhuṱuku ha khwine ha one matshilisano u itela bindu ḽanu kana tshiṅwe tshithu. Ni ima sa wa khwine kha mudzulatsini, a si hezwo zwa u ḓa kha u rembuluwa ha vhukuma, kunga zwine muita zwivhi a tea ita. Zwifhinga zwinzhi tshivhidzoni, vhathu vha a ḓiswa vhuhoneni ha Kristo, no vha ṱuwa nahone vha ita tshithu tshi ofhisaho sa zwe hoyu murumiwa a ita. Oh, o vha o tea o wa nga magona awe, no musi a tshi thoma u limuwa uri o vha a vha e zwone, ngeno ene a tshi ri, mufunzi, ndi na mulaedza wawo, fhedzi tsha u thoma, ndi khou ṱoḓa iwe u tshi khangwela. Heyo vha tshi ḓo vha yo vha nḓila yone. No arali hu na zwa vhubindudzi zwine zwa tea u itiwa, itshani hezwo zwi itwe mafheleloni, fhedzi tsha u thoma u lugisa muya wawe ene muṋe na Mudzimu. Ni ngazwo ndi tshi elekanya uri phodzo nnzhi ya kundelwa kana soko vhidzwa phodzo, ngauri fhethu ha uranga vhathu a vho ngo lugela phodzo, a vha buli kha kho dzavho. Bibili iri, bulelanani milandu yanu nahone ni rabelane. Huno a ri khou funa u ita hezwo. Ara ra nga dzhia phodzo nahone ra ya phanḓa, huno ra humela murahu nahone ra ita zwe ra vha ri tshi khou ita, hezwo vha ḓo zwi ṱanganedza. Fhedzi zwi tshi ḓa kha zwa ngoho, tsha u thoma hu u ḓa na u luga na Mudzimu, vhathu a vha ṱoḓi ita hezwo. Ndi yone mbuno zwi tshi posa yone tope isi yavhuḓi kha phodzo khethwa. Ni a vhona vhathu vhanzhi vhane vha dzhena nga uralo, nahone vha bvela nnḓa, no vha si ralo. No Mudzimu ya ḓivha zwoṱhe nga hezwo zwithu. Zwino hoyu muthanga o ita tshithu tsho ofhisaho, ri nga elekanya arali na nga dzhia vhuimo hawe, arali na nga ya nṱha phanḓa khundununi yawe. Huno ndaisa mulaedza, tshithu tsha u thoma tshine ni nga ita, no vha ni tshi ḓo ita mini u vha na dzangalelo kha zwedzangano ḽanu ḽa ni rumela ṱapo uri ni zwi wanuluse, kana no vha ni tshi ḓo vha ni tshi khou sedza hoṱhe mona uri ni vhone uri ṱaḓulu ho khaviswa hani kana vhuhonini hawe. Na tshithu tsha u thoma tshe na vha ni tshi ḓo amba ndi murena mudzimu khangwele muita zwivhi, hetsho tsho vha tshi ḓo vha tshithu tsha khwine tsha u ita. Zwino musi Yesu o lavhelesa mutukana huno aṱuwa, zwi nga vha zwo ḓa kha muhumbulo wawe, ndi ngani uḽa mutukana a songo ita izwo? Ndi ngauri o vha sa limuri uyo o vha a nnyi. Ndi nga amba hezwi hu si u vha fhambanaho, iri ndi ambe hezwi hu si ngauri ndi hoyu muṱangano kana muṅwe muṱangano wavho, fhedzi ndi elekanya uri heyi ndi yone thaidzo ṋamusi, vhathu a vha zwi limuwi.
They see the scripture exactly identified.
Vho vhona luṅwalo lu tshi ṱaluswa thwii, fhedzi a vha limuri ndi nnyi. Vha ḓo vhona tshiṅwe tshithu no vha ri, oh, hezwo zwo vha zwavhuḓi, hezwo zwo vha zwo naka, ndi fhedzi ane ni muri ndi mini. Arali zwo vha zwo ralo, ho vha hu tshi ḓo vha u rembuluwa, hu iteaho, u shenganya maṋo na u lila. Ḓorobo yo vha tshi ḓo vha na mbuseledzo raloho, u swika hune hafu yavho ini no vha ni tshi ḓo honelwa phanḓa ha musi ḽi tshi vha matsheloni. Izwo ndi zwone arali ra limuwa uri ndi mini. Huno ri a fhira zwifhinga zwinzhi, huno ri a fhira nga tshikhala, nga u sa vha na luvalo. A thi limuwa uri mutukana izwo o zwi limuwa zwa vhukuma. O aluswa vhukati hawe mufarisei, we a vha a vha muvhusi muhulu, mukololo, kana muthu wa vurereli. No aluswa naye, huno a sokou dzhia sia ḽa vurereli. Mufarisei o osea Yesu, nahone a tamba ngaye kana tshiṅwe tshithu tshe vha ita sa avho kha iḽo ḓuvha, uno a sokou zwi litsha. Hezwo zwo vha zwi tshi tshithu fhedzi mulaedza zwawo we a tea u ṋetshedza. O sokou dzula henefho, uno o vha vhuhonini hawe, uno zwo vha zwi zwenezwo fhedzi khaye, a zwo ngo amba tshithu khaye. Fhedzi arali o vha na luvalo, fhedzi uḽa mutukana o kona u vuwa vhafuni ṋamusi, nahone a dzula kha uno muṱangano kha ino vhege, o vha a tshi khou ḓi ita tshiṅwe tshithu ngazwo. O vha a tshi ḓo vha na vhutanzi he ha vha vhu tshi ḓo ri dzinginyisa roṱhe, fhedzi o vha sa zwi limuwi. Fhedzi kha heyi nyito hu na tshiṅwe tshithu tsho khakheaho, zwi to vha sa ralo, a zwo ngo luga. Zwenezwo Yesu a lavhelesa uyo mutukana a tshi ṱuwa o neta nahone o lemelwa, fhedzi nyito yoṱhe hu na tshiṅwe tshithu tsho khakheaho. Havo vhafarisei vho vha vha tshi vhenga Yesu, mini ngani vha tshi nga muramba sa mueni a ṱhonifheaho musi vha tshi mu vhenga? Hoyu mufarisei o ralo sa ḽiambele ḽa mubetshi wa kale, o vha na tshiṅwe tshithu nṱha kha tshikipa tshawe, o vha na garaṱa ya vhufhura tshikipani tshawe, ngauri vho vha vha tshi vhenga Yesu. Ndi a tenda izwo, Yesu o zwi limuwa henefho. Ni a vhona, vhathu vha tea u vha na zwithu zwi fanaho. Mme anga vho vha vha na ḽiambele, zwinoni zwa phapa dzi fanaho, zwipupa zwoṱhe. Ani voni manga na maiva a tshila oṱhe, a tou vha ḽiṅwe ndi ḽi ḽa ṋama, huno ḽi iva ḽikoni u ḽa zwiḽiwa zwa ḽianga, ngauri a ḽina tsha vhuṱungu, a ḽikoni zwisukanya. Huno ani voni vhatendi na vhasatendi vhe vhoṱhe ndani ha musi hu na iṅwe mbuno ya uri zwi ralo, hu na tshiṅwe tshithu tsho khakheaho. Hoyu muthanga na vhufhura tshikipani tshawe, o vha tshi khou ṱoḓa u vhutamba kha Yesu. Zwino ni dzhia vhathu, unga ni tshi dzhia vhathu vhaswa, vhana vhaṱuku vha murole, a vha takuleli u vha tsini na vhathu vhahulwane, ngauri vha na zwithu zwi fanaho. Vhafunani vhaṱuku vho malanaho vha na zwithu zwi fanaho. Vhathu vhahulwane a vha ṱoḓi vha tsini na vhana nga maanḓa, vha na zwithu zwi fanaho. Musi ni tshi vhona musidzana muṱuku a tshi itwa a na mukegulu tshifhinga tshoṱhe, zwino hu na zwo raloho, hu na tshithu tsho khakheaho henefho, hu na phambano khulu kha miṅwaha yavho. U ndeṅwe ya mukegulu kana mukegulu vha na saga ḽa malegere huṅwe fhethu, ni a vhona henefho hu na zwo raloho, hu na vhufhura huṅwe fhethu. Ndi na muḓuru nṋe, nahone ndi a zwi ḓivha hu na vhufhura huṅwe fhethu, ni a vhona. No ni muvhona a tshi itwa a na mukegulu, mukegulu u na ḽone saga ḽa malegere kana tshiṅwe tshithu. Ngauralo hoyu mufarisei u na tshiṅwe tshithu tshikipani tshawe, zwoṱhe zwo itea kha muṱangano wa vhushumeli hune ra kuvhangana roṱhe. No thero ya ambiwa ya hoyu muṱanga ane a ḓivhidza muprofita, no ha muṅwe tenda uri o vha muprofita. Ngauri vho vha vha sa vhoni muthu ane a tendela navho pfunzo yavho yoṱhe, hoyo a nga vha muprofita. No zwo ralo kha hoyu muṱangano wa vhashumeli vho dzhia tsheo ya uri o vha si muprofita. No hoyu mufarisei o vha khou vha ya vha sumbedza zwone uri o vha si muprofita. mufarisi ova chikuuya uzikwatsedza uri zvive navutanzi nausumbedza chividzo vatu vote kaiyo dhorobo uri ova simuprofita panamusi asatu dhayira iyo dhorobo ova satu uya kaiyo dhorobo ngauraro panamusi achida ova chikoyo mutana hoyo muya ukadhichira uya zvitana uita chimwe chitu hundira utivera mutangano uya vachidova nawo henepo ngauraro riwana uri ori ndivoita chisvituro navane ndigoramba mumwe namumwe unondawana vote dhorobhoni uri vave vahoni unozvenezvo ridosumbedza uri hamuprofita ridosumbedza ngauraro mufarisi angavoereka nyezo uri kauita hezvi udovana zvituku kamwe udova oraro honopera chikaranyana mumwe wavaurwane kana chimwe chitu ova chidoraro ova chidoraro ova chidova usvikerera vukuma kachigwada chawe ova chikoyosvasva kachisvituro chihuru ngamurena yesu usumbedza uri ova simuprofita amuveya mumwe pete zvenezvo udova mumwe muhuru mukati yavo ava mumwe muti muhuru zvinoriwana uri murumiwa ovuya murahu naone abvudza muranguri wawe ndomuwana opfurufedzisa uno udosvika pano ngauri ndoamba ngandira iye asumbedza udosvika pano zoruga zvino mufarisi yarindira chipunga choraroo unovodiva uri ndirini hune vateya uita chisvituro musi zvoto zoruga kamwe ridoerekanya kalitangwa lashu lituku madhekwana namusi uri uri ozviitanga chipinga chendirive dzova dzovibva aranovuya naya palestina nga chipinga chandirive kana california musi ayo magwanda mauru andirive achitopopa ovibva shango lote mwedzi wosokodhara nganga uyo munukero wavudi ubva kaidzo ndirive ozvidiva uri utioita zvone rini ngauraro adzidzanya icho chipinga ngaduva likenen'ene vadova na chimima kusvika maperoni chipinga chasvika hova humusi chimima chichikoteofariwa uno aramba mumwe namumwe uri adhe uri araro udhahenepontha vadhivariya vote navashumisani vote navamwe nadzikilabha dzote dzedzava dzihonekaiyo dhorobho dzeyava chiwera kadzo vote vava vachikobva kayawe kuru pfamo yavudi yodzura ndikuru yoima petu hune ahuranga henepo dhorobhoni nechipinga chauri hezvi zviitwa chasvika zvotoraro jarato yote yova yorondiwa tafura dzoto dzodzudzanywa narupero rwachisituro rorugera nozvenezvo zvino ukwete yorondora vone vaine vawe musi vachisvika muti mumwe namumwe harina chimima angaita zvenezvo ngauraro otiya uri ahire vamwe vatukana vodzingine navo ngauri muti mumwe namumwe ana chimima udoraro uva kana vamwe vaeni vavo vadzosvika ngagoroi uno vamwe vachigidhima ngadzimeira vamwe vachitochimbira ngauraro nyina nyanaita yone una chisvituro utiye urugera uri atakadze vaeni ngauraro mufarisi arugisa zvi zvote navaranda vavo vote uno avarugisera awana vatukana vodzingindirawo une vangatanganedza bhere uno zvidliwa zvabhere nazvimwe zvorugero itira dzone uno zvenezvo ova ana murindi wangomu murindi wamunangoni ane atiyo jiya tambo ngauri nova ndingasi jene ndane yamusinorambiwa uno achijiya tambo ova ana madzina avo omwariwawo pasi nyina nyiwe hava chikuuya uva hone henepo uno vadha vatarusa madzina avo uri vajene ngangomu zvenezvo kariraverese zvezvazvararo zvevatiya uita vachikaranyana ronouya kamitangano nokamwe vunja voimi nonoraro naone naraverese uri vazviitisa hani zvizvi yakuunga unoni arimuwa zvenezvo musi zvi zvote zvorondotiwa zvenezvo musi vachiidha mutanganoni chinhu chautoma ene murindi wamunango uvise uri ndivone vonyi novambo uri vavonyi araveresa kanyangaredzo nodzina kelo henepo uno alisedza zvinezvo zvinoaita udyiya zvisu zvawe azviveya kudhani vone vatukana vadya bhere arautochimbira kana araka bhere uno yaveyiwa chitumbani zvino chinhu chiteverawo chaiita ojena ngomuhoroni munongomu henepo una chigwada chachavanna vane vavidzwa vatanzi vamirenje vatu vashumawo mushumo wapasi ndi mushumo wambadero yapasisa une wavahone ndi muti washuma utanzi vamirenje uno uerekanya ngazo rine vana raerekanya uri mumwe muthu naone murena washu uvodzitarusa kalifasi samutanzi wamirenje hezvo ndi zvone zveaita kokotoro nazvenezvo raerekanya uri mumwe muti uvo zvidogidimira chikoro naone rawana pfunzo tuku uno ratendera uno raguda wamba maipfemauru asigati no ravuya murau raambara zvaone zvone zviambaro zvavudi norabvira ndapa naone ratoda uvidzwa dhokotera mupfunzi kana mumwe muthu Ndova ndovewa kamuziya muhura skare. Uno ndichikoravere saka anganyero ya mutu. Ane meropaundu za dhana na futanu. Uruhova una mishonga mingana mubilini wawe. Nyadiva uru unangana musi onorova. Udura sente za fumimaro ina. Kone zoni dove ya mingwazi udura o dolara za fumi ka sente za fumimaro ina. Na chipida cha jasi ya dolara za madana matanu. Nuna imisera ningu ya nunta areyana ido ninuweza.
And then go along taking care of that 84 cents. Right, thinking you're somebody, and you don't give a care, you act like it about that soul, it's worth 10 million worlds.
Unazonezo ya isa panda na unu ndora sende za fumaro ina ndizone, ni chile kanyone mwomutu, unuanina nandava, ni chila sazo, kau yomu ya uduro mashangu wa milioni za fumi.
The difference, the rational, how
pambano, saronda, ruzuwana hani. Zvino uyu muto atanzwa mirenje, uti otanzwa mirenje yavo, zvino ka musi nichichimbira nge Palestina, nguva ya Palestina ndipura pura, ikoko vapasi, unozonezo chiambaro changomu chisvika katafu ya mirenje, hapa, ka chiambaro changangomu. Musi dzone, dzone puka na vanna, vachichimbira kandira nti, puka zoto raro, zichimbira ndira, unohuno musi zichichimbira ndira niti. No buseli ava ya baba unapuka, nao ni buseli hova ukunuka. No lana mbatila ka mirenje yavo musi vachibvabiko. No mirenje yavo yova yo ambadzwa pashani. No hedzo dzi ita uri biko lothe lidare. Nahone vanukare, vanuke. No unuka hepuka dzapira ka inendira uraro nguva ya Palestina. Ichisiera sechikete, pasi pasi, imbo wala buse, unolijena pasi hapa, unoladara umona na mirenje yavo, na hote umona na zanda, unovanuka ufana na iyo ndire epuka zoba zikayo. Ngauraro vachibuya yani, saabo vafariseva na varume nange perishia, unova wana zilangu vukuru zavudi, na nazungo zote ngamini, unova ningasifeno tanganeze, udapanda chichava, unohuno zenezo na vani chikonuka sazenezo. Ngauraro wabava na ndire ya uzuda ndota, wabava na mutu wa utanzwa mlenje, naone wabachi zula nepo. Musi lichito jena ngomu, unozinalanu lichika mtebe, watuka na wajia bere kana puka zanu, unobazi jia wazi isa mrau, uribazi kanzwe, chigwere chiticha watukana. Nozonezo mulindu wa mnango unirimu wanga mapungwa, ane abanao chanda ni chawe. Nozonezo nurugero utanzwa mlenje nga mshumi. Nozonezo nido jena ngomu na emisera mlenje nunta. Avula pashane, aivea hene popetu, uri adive une na vahone, unoka hei ingotungo, unachienda chituku. Nomuramus ono pezo utanzo mirenje anu, ee tanzo zobu dinga manda, buselote na zote, anita rovjere, tonezo uniambaza yisu chituku, chiambaro, chachienda, chijenao, mungani chivona kama bupu wa chipira. Achia siri ama manche, chinobani nea zone nga matekwana. Musi ni chiraro, munga basazi na zeso chustuku, chineba ambara, musi basa mwa ambara milenze. Libona mfuma kati wangana mwana nyananganepo, vachi zurenga. Chungo chipinga bararo ni chustuku, atidivu ulibazu bizamini. Chenezo pezi zito ufana na chipida, chapasi, chasogisi. Niadiva uno ni zi ambara, mnenjeni wano. Lichimwe chitu, chachene, chochimumbe. Utoba chora fanyana, lauri anite ujia, pashane zanu za chika, zakare na chimbiraka izo, nguvo henepo. Lauraro zenezo mineje anu ya tanziwa, chonezo norugera chifichitewe la hochine chate, ni ambara haya masogisi matuku, lido zubiza ngauraro. Uno zenezo chifichitewe la hochine chate, uva na mutu ema uhenepo na tabura. Kama chada awe na unazungu zidoro zandani zawe, no hayo ni mafura unukerera. Zino masana kuma, aduba lange Palestina kamukuro wano, ato ni doza. Uno chungo chitu helo busele la wara, chungo chipinga li jena kandevu zawa na kamabuzi abo. Uno hoi mutu uima henepo, zone zona chidoro, uno aafara ka heipa nituku, ni ajia nga zwanda zwano, no na doza kachipoto chana na kamukuro wano, zone zona jia heitabura, na apumura, uno na arusa mabuzi anu. Zino chungo chipinga, Yezu azongo dowele, ngauri zinea wone, wone munu kero wabudi, va awana zupinga zingi nita atitava, kachitaka chazuba la dakani. Nyabona dzuva murava musi maruva owela pasi. Zvenezvo li atukufara, apula lituku. Ungakazo, unahenepo, va alisonda unovawana hei pefumu. Zo ambiwo rikosikadzi ya Shiva, musi achida Sarom, odisa hei pefumu nji. Uno ainea Sarom, azongo dowele ya zwe kondo jene chizitavani. Zvenezvo musi vachipumura hezvi, ndibvu dzavo na umona na mikudo yavo, na hei tabura, vaditama, sinogoru gera utangana na chichava. Utangana na hoyo obarambao. Nyabona vanga si feba babuti ujena ngomu na chika izo zote. Ningazo uchitanjua minenje ni abona. Voba vachili kunuka. Unovati yoyote uri minenje yabo itanjiwe. Unonapasha ne zabo kuru za kare ka izo nguwa zabuti. Vanga si feba babuti. Vanga faba chishona. Pezi zinu minenje awe ya tanjiwa. Unazwenezo atamiwa. Unukera na perfume rekae. Avaka ichi chidoro. Chine vazubiza udori sato zabo nga mafura. Na udodza kachipatuwa zwavo, zvenezvo apumura nga tabura. Zvino ovhuseredzwa, zvino chichitevera uchinaita. Utangana na mune wachimima, uyo we amuramba, udifasai nani ate utangana naye. Zvino angasitama utangana naye, na chika dzote, ngauraro adzudzanyiwa none arugere. Zvenezvo mune wachimima, atangana naye munangoni, unovana ndira isingodowere yawo, unosvika dziraro kazvimwe zvividzo, ndumeriso ngaumama. Ngauraro vadjiye chanda, vazviketa ngahendira. Vakubete dzana vanna na zvanda zvavo vofara na ngazo sahezvi unova mamana kamikuru nomusi mune wavutambo achini mama notanganedzwa uwo neumama hautanganedzwa zvino ndingasitode mune wavutambo achini mama nina chika dzoto dzakare nazviitu kaini ngauriro ndichotanzwa panda musi nichimamiwa rotanganedzwa Kuzi, oh, musi nono mami walo tanganezwa, nitova muratu, wapapa dzoperao, ndizvezvo. Ningararo na musi, chitu chichote chine ningaita, unga na musi ningajena nduni, nonafania yani, nimuti wavo, oni mama roni tanganeza. Elwani Yudasi achimama Yesu ni abona, kuziya chimbeva, ni abona, ngauri, ara omu mama, hova huu tanganeza, hova umu mama nga konani, usi kamemu, kuzi kamkuru, uva mama kamkuru, kunori aji. Jera njere izo, uri ninga jena ngomu, ara nichitoda uyakachi kwa tuzi, udova na musi, unona diwanene sangwe jikuru, unona edera kambete na ila, na ite uri nipeni hayani. Notanganezo jena ngomu, hezo ni norugera zinu, nitofani mwa muta zinu, nga uri ninga ngomu. Zino ni itahezi zote, na dorisa, na zuzanyiwa, ni mami waro tangani ziwa. Uno zenezo ni jena ngomu, na kadana zwanda, zenezo kachishikuro, ni tangane na kona ni zamu, chichaba chono raro unimama, ngomu uno zoraro, no nobo polo wa zino, ni tofonga ni mungo wabo, no rambiwa, no tanchiwa. No mami waro tangane ziwa, uno zino ni mungo wabo, jena ni ngomu niwe na vule zani hanu. Chunonga hechi chipinga ndia ili kanyanga iyo ngwane omiso onda. Enepo murao munungani wa ubikera. Hova ujitova munu kerero hoto umona na shangu. Na izo ndiribe na zingwe. Nyinga umbrera batu. Vazishai wo imo umona na jijarata. Inomoya wechi popa. Wabo songurambiwa. Vadivere ya pezi kezi. Nga uraro chone chone chimima. Chova chichikoto motakaza. Zote zichiko chimbira ngandire yone. Hodala uyapanda na murao zabudi. Sino ndi erekanya mufarisei uyo na zawe, kuna ni zao zote, uko imisa, vageki nga chazo, vachino chinua cha mtakaru, unocha veni ya kuine seya veho, nenge Palestina nga chichipinga, nga urubo kuma, wabachi shikerera. Noboraro mwana mumwe, vasadzi vavo vopenyera, vabudi, wavatungu kudani, vana vledzani havo, vodzuro mwana kazi dzuro zvirapfu na zvimwe, samaitire avaihone nga ilo dhuva. Unovana vote, vachikudzanisa ngirasi dzavo na uamba na chipe, na vafunzi vote na zote, vana chipinga chihuru, uno chone chimima chichiko chimbira zvavudi ngeneyo ndira.
And then Jesus. Although busy as he was and his
Unozenezo Yesu na obo fareredze na mbeka nyanyawe imufareredzao uzirelo bunga furupeso yawe ningadiko godeza nga Yesu uburunga furupeso yawe
Now let's look in the
Karira bereseka rupera none ribone zinezo kwete Ndiyako unogona mfarisene po achimisa ageki sangirasi yawe naone achiri mfunzi uyadiba urimini unonyambe zano kuru ichikwete wana mabindu bachiko ama nga mabindu wabo na zoto chisuturo chika utakaza udipa hechi chimima chihuru vechidaveresana odzurawo ogogodera rubondo asari muwiwi hova uyeso ovulunga pfulupeso yawe odha udzurela ovulunga ipfi lawe pfulupeso dzawe dzote uwadzivhuledza.
But notice him, he's sitting over there dirty. I hate to say that, it kills me to say it.
Fedzi muri muweni odzure nepo nachika ndiyavenga uwambe hezvi zviyamburawo zviyamba fedzi minenje yavo yova ina chika hongodhoriswa hongomamiwa routanganedziwa nawo ova orambiwa hezvo zvingamvuseredzo dzacho dzachizvino. Vana vavafura vamuvidza Yesu. Yesu ana minenje yachika naaningazvierekanya.
He was invited and he come.
Orambi wanone adha, unokoye henepo, uno ajena nga imwe ndira, asongori muwiwa, adzula pasi rubondoni rwa maruva. Ova chitodifanira na mutu arenda henepo, oraro kha dzimwe mvuseredzo dzacho dzachizvino, zvimima, zvidividzawo dzikuvangano dza wavurereri.
He was out of place. Nobody is paying any attention to him.
Ovanda petu, auna we avachikomutecheresa, vovavo nofareredzenga zvimwe zvitu, nao ova orambiwa, fedzi hongo tanganedza musi achida.
What happened to that foot wash flunky?
Hoti ya mini kamutu wa shumo tanzwa minenji, okundero haninga icho chikara. Mutame angave ndova ndina chikara chawe, o nene, arando zdiwa uri udoda. Ndova ndichido imaenepo nomunindera. Ndova ndichido dzura ndorugera uchera zvenezo. Ozvitani.
Now let's not condemn him too much because we might do the same thing and not know it.
Zvino rusongo muaturesa. Ngauri ringaita chitu chifanawo naone risizdive. Niyavona okunderwa ngai. O nene.
Notice he comes today to our callings too.
Chiani jere udana musingambidzo dzashu. Nakadzovo udabukati yashu atitodu wamba hezvi pedzi nditeo zviamba nomukati yashu uwapfeseswa mukati yashu odzure nepo nachika kavatu sazvo havaizoone zvinhu izvo ndizoone kokotoro vamuvidza muumburu muketwa nazvimwe zvote unopedzi rirera mvuseredzo nouyadha huno musi achiraroda rimufara ufanana zvevaita zvila. Mumutotakuwa kamu ya wamudzimu, ahuwelela amen, kana uchemenena, kana chumuchitu chingao icho, musi Yesu achipira nganepo, ngamini yone, bovisero andachibizo. Zoru gabaere kanya uruguwandu ushoniswa, huvavao, unyadzisa chibizo, unyadzisa batu, musi Yesu ene muno kofira.
And we can see him coming.
Nori yakono mugona chida naone atarusa ipilawe. Uno aita sazwe aita zvila. Uno namusi vari. Nemambi wakumburero. Vara mumburo kana mumuya muvi. Panda vatu. Utova na chika sazwe avezone. Odzura pala. Yesu ipila mdzimu.
And we do nothing about it. We're too interested in
our ariti chitungazo. Rina dzanga ilonga manda kadzangano lashu kana hashu. Uima hashu zvavudi kama chirisana. Rikoshono vidzwa dzina lawe zvavudi udiriya mushona.
Vava
vachikomushona ngauri ova na chika. Vaine amungo mudiva. Huno vova vachikomushona ngauri una chika. Zviyanga ine ndira namusi. Vakadzimushona ngauri vatubia chika yote. Ine vakona kaso. Vazvividza vavumburu vaketwa. Nazvimwe zvote zvine makono erekanya. Hauna anoita chitungazo.
There he sits.
Koyo dzurenepo minenja chika, rubondo nerwa maruva dikitani, rubondo rwa maruva kamutangano wazvavurereri. Orambiwa romumberori adhe, uitera mvuseredzo, musi achida, rimufara ngandira ntiya itangei, uadha naone adhitarusa, kuti auna mutu ane atoda chitungaye. Aranga aita mumwe mutoro kana aita mamwe madhembe, sazvo aita panda Pilato. Pilato chikara chavo chitipedzi chiave yachiwana uno amuumbera otodoona chimwe chinhu chichiitwa otodoraro karivone chimwe chiga ovo ufanira kushanduka.
Hezvo
ndizvine heli lachituru shango lovopeyawo ngahere la fanelo ita matekwana na musi lusano kakazumi zwalo hezwi ndi zwine miraḓo ya tshivhidzo ya fanelo ita u shanduka kha u sa tenda havho muimeleli ha shanduki mulovha ṋamusi na na lini u ya dziṱalusa zwe a ita sa zwiḽa murahu huno vhathu ṋamusi vha dzhia maitele a fanaho sa e mufarisei a dzhia maitele a fanaho u mulitsha a dzula murahu ha musi no muramba huno a vha muṱoḓi vha soko zwi ita sa ndowelo u ya zwi ḓivha ro zwi ita khaye ṋamusi sa zwe vha ita zwiḽa vhudzuloni ha u mutanzwa u ṱanzwela hawe u ya nyadziwa kule vhudzuloni ha u lingedza u ima ri tshi ri ndi khou khakha ndi ipfi ḽa mudzimu ḽo vhonadzwa ndi zwe a fhulufhedzisa ori u ḓo shela muya maḓuvani a u fhedza ri khou tshila maḓuvani a u fhedza vhudzuloni ha hezwo ri soko dzula murahu sa zwe vha ita ri khou ofha u dzhia vhuimo nyara muṅwe wavho o takuwa uno ari hoyu ndi yesu wa nazareta ndi a tenda u tou vha muprofita wa mudzimu ni a ḓivha mbone yori vha si zwi ite ngauri vho vha vha sa tendi uri o vha muprofita no na zwino a vhararo na musi vhaelekanyono ndi mudededzi vhaelekanyono ndi dinomination a vha zwi ḓivhi uri u kha ḓivha muprofita hezwo ndi zwone zwe vha mu ḓisela zwone fhasi hapo mbudzisoni hezwo ndi zwithu zwithihi a kha u vhudziswa ṋamusi a huna muthu o lugela u mu imela vha soko ri zwo luga a huna tshine nda tea u ita naye ni a vhona ndi wela kha tshivhidzo huna na mufunzi wanga na vhaṅwe vhoṱhe vho dzula u mona na henefha ndi muthu wavhuḓi no yeso na milenzhe ya tshika a huna muthu ana ndavha bibili yeneti zino ri gonya nṱha nahone ra khadana zwanḓa ra ṅwalisa madzina a tshibuguni huno vhona vhone vha methodist ara vha sa ri ṱoḓi ri ḓo i ḓiisa ngei nṱha kha vhabaptisi vha ri pandela ri ḓo ya kha vhanazareta vhavuthi vha ri pandela ri ḓo ya kha vhahuvhili vhahuvhili vha ri pandela ri ḓo ya kha vhavuraru a ri tea u baḓekanywa na tshithihi tshazwo u ṱangana hoṱhe he to vha nḓila i fanaho uri huno musi yesu a tshi ḓa a ri vhi ra limuwa a ri londi heyo ndi yone nḓila ine vha ita ngayo huno fhedzi ri khou huwelela i ḓa murena yesu i ḓa murena yesu huno uya ḓa huno ri ita mini tshithu tshi fanaho tshe vha ita nga mini ara vha amba tshiṅwe tshithu tshiṱanganedzeni muṅwe muthu nthapa u ḓo swaswa ngavho huno vha mulitsha a dzula na tshika zwi vhidzwa muya muvhi naelwa yesu o vha vhudza ḽiṅwe ḓuvha musi vha tshi ri hoyu muthu u ita hezwo nga belesebulu ari ni amba hezwo kha nṋe zwi ḓo hangwelwa fhedzi ḽiṅwe ḓuvha muya mukhetho u ḓo ḓa u ita tshithu tshi fanaho huno ipfi ḽitihi ḽi tshi lwa nawo a zwi nga vhi zwa hangwelwa ni a vhona ndi henefho hune ra vha hone yesu na milenzhe ya tshika na ni nga zwielekanya ni nga zwielekanya vhathu vhane vha ri vha funa mudzimu huno vha ṱanganana nga maanḓa kha mikuvha yavho na dzi dinomination dzavho na zwitizini yesu ri sialala yanu ni ita ipfi ḽa mudzimu sa ḽi si na mushumo khoyo vha henefho henefho huno ipfi ḽo vha ḽi mushumoni ngauri ḽo vha ḽo itwa nama nahone o vha u sumbedzwa kokotelo uri o vha khristo no vhathu na sialala dzavho a vho ngo ḽi tendela ḽi tshi shuma kha vhaṅwe vhathu hezwo ndi zwe a vha tshi khou ita u lingedzo ḽi sumbedza hunoni a vhona a vho ngo tenda uri o vha muprofita huno fhedzi ha bivhili yori u ḓo vha muprofita bivhili mushe ori murena mudzimu wa nnḓofu sa muprofita rotomio ya ufumi malo ni vhanaṱuku ya ufumi ṱhanu huno bivhili yo dzula yo amba kokotolo zwine a ḓo ita huno a bvelela henefho a tshi khou zwi ita vhukati ha vhathu no ṋamusi ri mulitsha na dzina ḽa tshika sa ḽe a vha naḽo zwiḽa ra vha litsha vha amba zwithu zwa tshilwa nazwo huno maḓuvha a maḓembe o fhira a huna tshithu tsho raloho ngeno bivhili i tshi ri a shanduki mulovha ṋamusi na na lini no ri kha ḓi opa u ima nahone ra amba tshiṅwe tshithu ngazwo ri khou shona vhuṱanzi hatshu vhune ra ri ri a tenda vhudzuloni ha u muṱanzwa ri lingedza u muṱanzwa nga miṱodzi ya dakalo uri u fano ri soko mulitsha dzula na tshika a thi nga kwamani nazwo a thi nga shumisani na tshithu tshi ngaho iso u vhea tshanḓa tshanga khazwo ni a vhona khezwo henefho ndi tshigwada tshi fanaho tsha vhafarisei tshi to vha fhasi ya ḽiṅwe dzina ri a dovha mulitsha a dzula sa zwenezwo u itela mbuno i fanaho a ri tendi uri muprofita ri a zwi shona nga mini mbuno i fanaho a ri zwi tendi vhathu a vhararo hai muṋe wanga a nga ḓa ita tshine na tshini tshine a tamo ralo vha nga dzula kha nḓila dzavho nahone a huna nḓila ya u lingedza u swaswa navho huno ni ya ḓivha bivhili yori vha ḓo vha yeneyo nḓila kokotolo Bibiliya yori vha ḓo vha nga heneyo nḓila u dudela tshivhumbeo tsha vhukhethwa hu no vha si na maanḓa ni a vhona izwo ndi zwone ri vha miraḓo na hetshi tsha pfunzo tshigwada tsho polishiwa tsho imo henefho huno ra vha na matshilisano ashu mahulu na zwifhinga na zwivhidzo zwashu zwavhuḓi na u khavhisa vhuḓi zwenezwo Yesu Kristo anga dzhena ngomu huno na mulitsha dzula na tshika ipfi ḽi nga vhonadzwa vhukati yashu huno raisa phanḓa na u tshimbila ri tshi mona ra litsha vhathu vha amba ngazwo o nene fhedzi ni a ḓivha u ṱavhanya tshiṱori tshashu kha ri shandukise fhethu madekwana namusi kha ri rembusire khamera dzashu kha iṅwe nḓila fhasi nga deni ngade ya tshika nṱha lufhera lutuku lwa kale lwe lwa vha lwo thivhedzwa nga thanda ndapfu muṋango wa vulea huno musadzi a bvela nnḓa zwo luga o vha a sa takaleli vhukati ha vhathu o vha a muita zwivhi huno o tshila nga nḓila isi yone ngauralo a nengeledza nnḓa fhasi kha zwitepisi zwiungaho a dzhena nga deni huno a tsa fhasi nga kha bini ḽa tshika huno a bvela tshitaratani nga mini a huna muthu nnḓa henefho ngauralo a thoma mangala uri miniya o ndi a elelwa mufarisei nṱha hafho mufarisei wa mufunzi o ṋetshedza tshisvitulo tshihulu muṅwe na muṅwe nṱha henefho mubindudzi a vhungavhi havhuḓi ṋamusi ngauralo a tshimbila na tshitaraṱa huno musi a tshi thoma u tshimbila huno ari zwo luga ndi ḓo tou lindela u swika zwi tshi fhela huno o vha a tshi tshila nga nḓila si yavhuḓi ngauralo o vha a tshi khou tshimbila a tshi tsa na tshitaraṱa hono fhela tshifhinganyana thumbu yawe ṱhukhu i na ndale ya fembedza ngwana yo kadzingwaho elekanya nene zwinukhelela zwavhuḓi a thi athu vhuya nda ḽa zwithu zwo raloho vhutshiloni yanga khaṅwe o relwa kule tshitaratani ngenowa nga vhaṅwe vhabebi ni a ḓivha tshifhinga tshinzhi ri elekanya nga ha vhukundavhalani ndi elekanya nga ha maanḓa nga ha u kundelwa vhabebi vhana vho funzwa u rabela na u shumela mudzimu madzuloni a uri mma vha vhe vha nnḓa nge huṅwe fhethu kha dikita ḽa garaṱa na dikita ḽavho ḽa garaṱa ya vurereli huno baba vha nnḓa kha mutambo wa golofu huṅwe fhethu huno khaladzi a nnḓa na muṅwe muṱuku nnḓa henefho tshitaratani a tshi gidimagidima khaṅwe zwithu zwo vha zwi tshi ḓo fhambana arali vho vha na aḽetari ya thabelo ya fesheni ya kale bivhili vhudzuloni ha tshigwada tsha magaraṱa huno vha laṱa yo theḽevishini nnḓa nga muṋango kale kale nondi musi khaṅwe zwo vha zwo fhambana nga maanḓa weni noṱhe zwo vha zwo khakhea u ya kha u ṱanu ha zwinepe diabolo o zwi vhea kha riine o zwi ḓisa nḓuni dzavho ni a vhona ni a vhona o vha na nḓala o fembedza izwo a ri nene zwi pfala zwi zwavhuḓi ndi a ḓivhusa uri tshipiḓa tsha ngwana yo gotshiwaho tshi pfala sa mini mulomoni wa muthu a thi ḓivhi uri tshi ḓo vha hani ndi a tenda ndi ḓo tou ya zwino vha nga si sendele tsini navho ngauri o vha musedzi muvi vho vha vha vhaḓivhidzaho vhakhethwa ni a vhona vhoṱhe vho vha vha tshi wela kha tshivhidzo ngauralo vho vha vha nga si mone mone he a vha vhe vhe hone o vha a tshi dzhiwa sa mita zwivhi ngauralo musi a tshi sendela tsini huno ri a lavhelesa u mona a vha vhona vhoṱhe vho ima henefho huno ntedzi tshi ela minomoni yavho musi vha tshi fema ni a ḓivha huno a tshi lavhelesa kha yetholana kana ngwana kha u gotshiwa hadzo huno na zwiḽiwa zwoṱhe zwavhuḓi na zwithu zwi hwaliwaho u mona henefho tshifhinga tshihuluhani huno a thoma u lavhelesa kha gogo vhunga zwenezwo huno mato awe awela khaye ndi nnyi uḽa u na milenzhe ya tshika ndi a ḓivhusa uri ndi nnyi u gai muṅwe muthu ane anga mbudza a ri na ni ḓo ralo a rembulwa nga u ṱavhanya ha ṱoḓi ḓibaḓekanya naye ndi mu ita zwivhi ngauralo a vhudzisa muṅwe muthu vho mafheleloni khaṅwe mufumakadzi muṱuku we a vha a tshi khou tenda nahone a tshi khou lavhelesa nga nḓila i fanaho a ri mme u ḓo ralo khangwele fhedzi na u ḓo ralo ndi nnyi uḽa o dzula o fhaḽa o zwi tani uḽa muthu zwo luga vha ri u ya ḓivha uri uḽa ndi nnyi navo vha pfha vha tshi amba nga uḽa Yesu wa Nazareta ane a tea u vha muprofita o na ndi ene uḽa ndi enoyo onoyo zwo luga ha ngo ṱanzwiwa ndi a pfhesesa uri muṅwe na muṅwe u tea u ṱanzwiwa phanḓa musi a tshi dzhena henefho huno a ḓo liswa lavhelesani khaye zwo luga si zwavhuḓi o vha na tshikhala tshi a ṋekedzwa o elwa tshiṱori tshe muṅwe muthu a muvhudza muṅwe musadzi wa lushaka lwawe tshiṅwe tshifhinga nṱha ngei ngei samariya ḓorobo ya sikara o hangwelwa tshivhi tshiṅwe na tshiṅwe huno a limuwa uri itsho tshi nga vha tshikhala tshawe zwo ralo u khou ya u swikisa hani khezwini o zwi vhona uri o vha na ṱhoḓea uno ova tshiko ṱoḓa u mushumela uno a sa koni u swika khaye zwi tovha nga yeneyo nḓila ngauralo elekanya ni nga ita mini hana nḓodzo milenzhe yawe na tshika a huna na ndava o arali na nga to swika henefho heyo ni mbilu ili solaho zwa vhukuma arali ni tshi nga to swika henefho zwino a elekanya dzhia muhumbulo wawe wa gava tshiṅwe tshithu ni a ḓivha zwine nda tenda uri ndi ita ndi a ḓivha a tsa fhasi na tshitaraṱa nga u ṱavhanya nga une a kona a tsa fhasi na ngade a gonya izwi zwitepisi zwi ungaho a vula munango a dzhene henefho nahone a dzhia dzone dzone sogisi ndapfu ni a ḓivha a tshi kokodza a vhelela uri hu na tshelede nga fani ari ndi na iyo yo lugela u renga mapfhura a u ḓolisa kha vhe vhone arali yo ralo hu na maseta a 20 a dinaria a roma khaṅwe yo eḓana fhedzi ima izwo ni nga si zwi ite ni muprofita huno u ḓo ḓivha he nda wana hone iyo tshelede u ḓo ḓivha uri ndo i wanisa hani ni tou vha ni nga si zwi ite ngauralo khaṅwe a i humisela murahu hafho huno musi o i humisela murahu ho vha hu na tshiṅwe tshithu tshe tsha dzulela u amba na mbilu yawe fhedzi u ḓo mu litsha a dzula henefho na tshika sa zwenezwo na u ḓo litsha muthu a yeṱhe ane a nga bvisa zwivi zwau a dzula na tshika ngeno u tshi nga mune ya tshumelo ngauralo amba nene muṋe kana u ya ḓivha kana ni khou uya no a tsa fhasi na tshitaraṱa huno a gidimela vhengeleni hune a vha na muṅwe wa ningo yo imelaho nṱha o dzula henefho no zwo luga u khou ṱoḓa mini ngomu afha ari ndi khou ṱoḓa tshidolo tsha tombo ḽitshena tsha khwine tshine wa vha natsho hu si tsha mutengo u kokovhaho ndi khou ṱoḓa tsha khwine o vha na mbuno yo khetheaho huno hezwo ndi zwine ra tea u ita ri tea u mufha zwa khwine zwashu zwoṱhe zwine ra vha zwone vhutshilo hashu ha vhuswa hu si u lindela u swika ri tshi aluwa na u fa u ṋea zwa khwine zwine ra vha nazwo khaye huno henefho a wana zwa khwine a gonya nṱha a ri kha ri vhone uri iyo tshelede ndi vhugai na u na tshelede ya u renga o vha a tshi mu ḓivha na evo ngauralo a ri ee o vha na tshelede ngauralo u khou ya ngafhi na izwi ndo zwi rengela vhuṅwe vhuṱambo khetheaho ngauri u gonya nṱha zwino o vha a si na thambo fhedzi u khou ya u dzhenisa hani fhedzi nga iṅwe nḓila vho arali ni tshi khou ṱoḓa itela yesu tshumelo u ḓo ni itela nḓila ya u dzhena ngomu nga iṅwe nḓila vho kana iṅwe vho a dzhena ngomu no yesu o vha o dzula henefho naho zwo ralo no a thoma u elekanya musi a tshi dzhena ngomu henefho mbilu yawe tshi khou rwala nga u ṱavhanya o nene miniya arali a nthela kule hu na zwithu zwinzhi zwa u elekanya miniya arali a nga ḓa nthafha nahone ari iwe musadzi muvi u khou ita mini afha vhuhoneni yanga na u zwi ḓivi uri ndi muroho mudzimu wo vha wo tea u vha u siho fhano vhuhoneni yanga mbilu yawe yo ṱoḓa u kundelwa huno a elekanya ni nga ita mini fhedzi ndi tea u swika khaye ni nga si fhire hetshi tshifhinga hetshi tshi nga vha tshikhala tsha u fhedza tshine nda ḓo vha natsho huno zwi nga vha zwo ralo na kha inwi na inwivo a lavhelesa fhasi huno mbilu yawe ya thoma u rwa nga u ṱavhanya o zwi ḓivha uri o vha vhuhoneni hawe hu na tshiṅwe tshithu tshine tsha itea musi ni tshi dzhena vhuhoneni hawe ari muwa miṱodzi zwi thoma uri rotha maramani awe no o vha o ima henefho a tshi tetemela na heḽi bogisi tshanḓani tshawe huno huno ya wela milenzheni yawe huno a elekanya ni nga si lavhelese nṱha ndi na mulandu nga maanḓa nahone ndo tshikafhala ni nga si lavhelese nṱha ngauralo a thoma u lila ya thoma u wela kha milenzhe yawe huno a thoma u i ṱanzwa sa hezwi nga zwanḓa zwawe a i phumula a lingedza u phumula miṱodzi kha milenzhe yawe huno a tshi ṱanzwa milenzhe yawe nga miṱodzi yawe nahone fhela tshifhinganyana o vha a si na thavhula ya u phumula milenzhe yawe ngayo ngauralo mavhudzi awe o vha o ṋembelela huno a thoma u phumula milenzhe yawe nga mavhudzi e a vha e kha ṱho yawe khaladzi dzashu dzi nga si vhe na tshifhinga tsha u ita hezwo vha tea u tea u ima nga ṱhoho dzavho uri vha zwi ite ni a vhona zwo to rala khaladzi dzashu ṋamusi ndi a ḓivhudzisa arali ini ndi a ḓivhudzisa arali vhasadzi vha tshi limuwa uri mudzimu u vhulunga pfulufheso dzavho dzoṱhe ndi a ḓivhudzisa arali ni tshi limuwa uri a zwi konadzee uri ni dzhene nga ngomu sa izwo u vhulunga pfulufheso dzavho dzoṱhe nani a limuwa zwine na khou ita musi ni tshi ita izwo ni khou landula maanḓa bivhili yori hezwo arali musadzi a luka mavhudzi awe zwo vha zwithu songo ḓoweleaho na uri arabele huno u nyadza munna wawe nga u ita nga uralo huno elelwani hovho musadzi we a vunda mulayo muthihi wa mudzimu we a ita uri hezwi zwoṱhe zwi ite hezwo nani elekanya uri muthihi a tshi vunda luthihi u ḓo humela murahu elekanyani ngazwo khaṅwe zwiṅwe zwifhinga vhashumeli vha na tshivhindi tsho eḓa na u ni vhudza hetshi ndi tshone tshifhinga tshine na khou yo zwi pfha ndi ngoho mumwe muti ori ndingamini usaditi vasadzi kuti muri ombudzai zvasikare ari zoruga vayatenda uri muprofita vafunze uri muyemuketsva utanganiswa hani unoudzisa izvi zvitu zvihuru nauri uva hani hani muprofita nazvimwe ndari vafunza zvitu zvihuru ndari ndingavafunza hani mbaro ngeno vasatodi kuguda abc dzavo zviyasumbedza vunda vusumbedza zvirenga ngomo pedzini yapana nazviita zvodiraronga mini anena ruvharo rwazvo ko henepo namabudzi awe atomupumura mirenje yawe ngavo uno aomisa mirenje yawe ovochuwa ngamanda uno onopera chipinganyana ajiya elibhodhero lachidhoro uno alikwasha uno aningedza ulirwa uno alikwasha uno asheraka mirenje yawe uno ova chikurira uno chipinga chote musi achirira ova chisvikerera amama mirenje yawe ova sekunodhirangura musi nichijena voneni yawe zvinitori nisikonodhirangura ndikundero dhirangura muti mumwe namumwe ane avuya jena voneni yawe ane akomutenda naone ana rutendo kaye zvidoniita uri nive nisakoni udhirangura ngaduva lapendekosi musi achida kachivumbiro chamuyemuketwa vuva vasakoni udhirangura musi nichitenda zvavukuma nazvidiva naurimwa uri ndichikara chanu naone nivoneni hawe nina vutanzi nazvo atuwa amama mirenje yawe huno arira huno atanzva huno apumura huno amama mirenje yawe apo niyadiva yesu arari ovo ochimbidza murenje muti ndimusi otamuchera ntanaone agidima ndaa apo pedzi niyadiva adzura naone amurichazviita niyadiva ara nichikotodoita chimwe chitu nga uri uyanitendera nachiita zvingava zvose zvindahamaitere pedzi utonitendera nazviita naozoraro niyavona huno uwu hova umuitera chumero naone ova chikotanzwa mirenje yawe unowasokudzura nepo naone amuraveresa ova chikoopa uraveresa nta ngauri ova chikoopa uri udomupandera unoni avona ova chikotanzwa mirenje yawe ndichikara chaumuitira chimwe chitu uno ova chikoraro zvino zvinoni avona huno musi a musi yesu achipindura mufarisei amuita urugao nga mishumo yawe bedzi musi achimuita urugao kaine mune omuita urugao nga rutendo rwawe rutendo rwavo routyidza osumbedza mufarisei mishumo yawe ngauri mishumo yanu isumbedza rutendo rwanu zvino richani mabudzi ano aruwe ni avona zoruga zvino ni avona zvisumbedza zvine natenda kanai helo ndiife ramudzimu hauna rumwaro kabhiviri pedzi ndizverengoo ndingamini nichizviita zvino jeyani jere hodhara hollywood kapendekosta heyo ndiyo netaidzo zvinoruvanurusa hezvo ndingoo hodharesa hollywood niraverese izvi zvitu naone natevedza mupfumakadzi oamanana neasikare ari chituku oyambara chiyambaro chakare chipatawo ndari ndingamini usabvurizo sakaradzi uno ari ngamini mukomana Branham avaiti zvimwe zviyambaro ndari vaita michini yeurunga naone vana tundu niyavona nikoditofuna uraro ndiyanivudze uri ngani rini nivudze karadzi ndiyarivuwa rimwe laya maduva nidotiyopindurera uita upongwe nirizoruga mukomana Branham ndimuvuya kamuna wanga uyanga une ningararo ndimuvuya kamupfuna wanga hezvo zvingava zvizvone nazvovo pedzi yesu ori nanyinanyi ane araveresa kamusadzi rwamuemura onoita kupongwa naembiruni yawe uno ara nadhitana ngandahapo unomuita zvivaerekanyo hezvo naini ngauri nodhitana ngaduva rakatura musi achipindurera uita upongwe ndinyana murandu zvihumbureni ndizvone kokotorova o vasadzi vuyani murau dzikara dzivuyani murau kwakristu varatuita nezvitivi novoini vanna nitendera mupfumakadzi wanu aita zvenezvo nonadhividza munna toya mudhi jeyani jere ringomuka chipinga chopisawo konanini uno hapo hova uhoyi musadzi mutuku achikomama mirenje yawe nautanzwa mirenje yawe naupumura ngamabudzi ato yawe unonga utotavanya mufarisi wakare nepo konani ambodizvivona nene mbiti dzawe ketwa dzasimuwa uno chawe chitefu chawe chihuru chazvimba naone huno chipatuo chawe changa chingatutubha nene ari idhapa raveresapa raveresa ntapo no aamba izvo mbiruni yavo ene mune zvino kawawe kawawe muumburo wawe ari arari hoyu muti wamuprofita nemusi achidiva kuchiyera kwamusadzi weamukwama niyavona ari amuprofita kanai niyavona odhiva ngerekanyo dzedzava dzimbiruni yawe unonga utatotavanya adzinye uno musadzi mutuku watakuwa uri araveresenta mato wawe achikopoidza araveresainepo uno ari simoni ari ndindindina zvimwe zvine ndatamuudza nene
Here you are, Simon. I got something to say to you.
Kezu yenepa Simon. Ndina zvine ndatama ubudza. Wontamba apa. Ndadzakatambo yao. Wontamba. Unomusi ndichisvika munangoni. Aungovuya watanzwa mirenje yanga. Unomusi ndichijena ngoni. Aungovuya wadhorisa tho yanga. Wontendera ndajena ngoni. Nachika. Unoangovuya wamama rwaunotanganedza. Na wontamba.
But this woman here, let her be whatever she may be. She has washed my feet with her tears. She's wiped with the hairs of her head.
Ave zvine avazone otanzwa mirenje yanga ngamitodzi yawe epi munanga mabudzi ato yawe unoodhorisa mirenje yanga naonaisa pana naumama mirenje yanga ubva chiyadzura enepo awanondosorova muprofita kana ai
zvinozvari
Simoni ndikotodza uchiravelesa kachimwe chitu ari ndimaiteredhe ndikotodza uchinelya mbere ari musi zvinji zvohangwerwa zvinji zvofuniwa uno amunelya mbaere nosimoni amupindura murau chiani njere simoni hongo muneya chitu chautanzwa mirenje yawe ngacho pedzo vana madhi akwine ane awanara tanoerekanya mitodzi yamuita zvivi oshandukawo ichikotanzwa chika kamirenje yayesu mitodzi yamato yamuita zvivi ichikotanzwa chika kamirenje yawe o vana navasadzi madhekwana namusi musi ndichivona unyadziwa kamapungu madhipa norotanganana zvidobvisa udipenda wote kazvipato zvacho araradira mitodzi ndivona ruopisawo kauya chitaratani nikova mini musi ndichiri vana nachipatuwo chaminango yatadhurungenita noova enepo otanzwa mirenje yawe amama mirenje yawe naona amudhorisa naoita zvose zvine akuona ngauri ova chikotodza kangwero nongautotavanya aadhivisa zvine akuyoita zvinhu osumbedza simoni unozvavuya kaye chinhu cheamba ova simuprofita chosumbedziwa uri ova muprofita uri ova aipfila mudzimu nooye mainepo nechipatso chavo chonyunyumara nemusi wegavo yemusadzi mutuku wamurayira ndachividzo pedzi owana zveahumbera amen azviti pambano zvevamwe vote vamba owana zveahumbera noarembuludzera kaye mbiru yawe yakare yatoma urwa ngautavanya zvino ukoya uamba mini kwenepo mabudzi awe opombedzwa otonemberera kunduni dzawe apa uno awe mato awe ova chipenya ngamitodzi nechipato chawe nameme zvote zvodhara chika yamapfuura ehava chikomama mirenje yawe murau amusi achimudhodza ayo mapfuura ova chivonera otanganana bedzi ayo mato mahuru achiravelesa uvona zvine zvakoyoambiwa ari huno ndiri kaye zvivi zvavo zvote zvezvava zvizhinji ohangwerwa ndizvenezvo zvivi zvavo zvote ozvihangwerwa hezvo ndizvine ndakotodza uzvipfa o hayo ndimaipfa ene ndakotodza hatina ndava nazvine vamwe vote vamba ndorugero yemakati nomunisheni yawe ndadhivadza uri utova ipfila mudzimu hatina ndava nazvine vaamba vari cheni vadhodzi chika kazvo ine vatodza uraro vachiri muhwari wamuumburo musweri muhuru chinhina chini chine vatodza uraro ndorugero mama unyadzwa ubva kaye ndipfi lawe zvotoraro ozvipfurupedzisa utova ipfi namusi sezvo yava izvone zviilangei oraro zvino khonani hungava una vatu vodzuro hapa vasatenderana uri umuprofita ndingava ndisatende uri mupodzi pezi una chiti chiti chine muradho mumwe namumwe wachividzo atiotendera nacho ndiene muchidzi uno ndikotodza uamba hezvi panamusi ndichivhara sikare khonani yanga ane avaraminai ova tikosengisa munandu wamuna namusadzi veva vachikoya upandekana ramuroyo ova njinga yauruga mukreste ari nisongo raro nisongopandekana aringedza zvote uri avativere kazvo bedzi hai wavodhivudza uri vakoyozviita chimwe chinhu chabvera mukati yavo noonopera chipinga aruzoruga ari namudhi pasi apo ndikwine nichitsa pasi enepo niketerane zvitu zvena zvishumira kuonda nauri ari avachikotea usvika pasi apo vone voraminayo navamwe vatiyo kujenerera kazvo niyadhivha zvine zvakoyoiteya vadhodjia chipinda chimwe nachimwe chazvo ngauraro vayaruperani uri vaketekane zvine vava nazvo vayakarupera rwavaeni vatata naone vaharipirana ndorenga hezvi huno ndina hezvi honovaisa panda karupera ruteverawo novaketekanya ngumwe nepo nomapeloni vayaruperani rwauvechera zviito vova vana yona Va erori vana chipopi chakare ntenepo. Vasuka nepo no vatomori voruga. Hechi ndi chamme anga. Hechi chova chichame anga sazvenezo. Vasuka pasika chipopi chavo vote. Vote vogwanda mapasi nechibhokisi chamupopi chovhurei. Vachikochiketekanya zvenezvo. Vova vasatenderani. Hechi ndi changa. Ndobhadhira hezvo ndoita mushumo. Ndodzurayani musi nichitouita. Vachitata. Maperoni vatakura chimwe chituvo. Nobote vachigava. Ngachipinga chiti. Hova humini. Pere tuku ya zvienda ibvauka rusiye rutuku. Rwera bebu wakaiyo mingano. Nomudzimu arujiya. Vova vangasitate. Vova vana chimwe chitu chifanawo. Musi vofara zvanda zvavo. Aerori ova amme arurusiye. Aerori ova amme. Aerori ova kotsi. Nomusi vofara zvienda. Zvituku zvandani zvavo vakokodza. Vakuvatidzana. Mulandu wautarana waperiswa. Ngamini. Vowana chimwe chitu chevava nacho chifanawo. Ingava nisingotenderana nekaino vege. Uvona muye muketo chijena ngomu. Wakwetsedza aya maipfi nazvitu. Waita zone. Ndingaanedzana naezvo. Ndingaanedzana namusi varwadzi vachipodzwa. Bedzi rina chimwe chitu chifanawo. Hecho nemaropa Jesu Kristu ori chidzauka zvivi. Nani ndotanzwa chikamirenjeni yavo matakwana namusi. Kari kuita museto dzasura chikaranyana. Erwani uburunga pfurupeso imwe naimwe. Uburunga pfurupeso imwe naimwe. Opfurupedzisa. Nawo zvivi zvanhu zvotsvuka. Zvidochena samaada. Zvivi zvanhu zvote. Nohangwerwa. Arana ngatozvitenda. Zvinotodza chizokotamiswa. Ndiyadzivisa uri huna vangana. Hapa vane vadzoimisa chanda chanu hunovari. Chikomana Brenham. Ndikotoda uraro rwavuchiro hwanga hwose. Atitodi muricha adzura nawo neanyadziwa. Uno ndina chikara chingawo chemusadzi mutuku wavanacho. Ndikotoda uraro navutanzi hanga utanzo chikakae. Lone dzina lawe labudi. Nani doraro imisa chanda chano. Nari ntambere nemukomana Brenham. Ndindi mudzimani patsedze, mudzimani patsedze. Hezo zoruga.
Now, Heavenly Father, there were many.
Zvinokotsi watadhuru. Hova una vanji. Vazvanda zvinji zvoyewo ntapa zvino. Nori avono rudzina raJesu Kristu longwanda medzwa chikani. Nozotenga tadhurizo irwa lenelo. Zvote kali pasi zvoirwa lenelo. Yote miradho yete yachividzo. Muradho mumwe namumwe wamuviri waKristu ndivo mumwe. Yesu unori arabera. Kutsi watadhuru uri rivone naone rupfeso izvi madekwana namusi. Uno, ngave chirudzi chavo. Tichida kaava vatu. Tinonaone uwangwere chivi chimwe nachimwe. Chine vadhiva uri vone nehauzvinhu naudhivo rufano. Endera muye muketo wavo urifunze rote zvinhu. Naone ngave richihangwerwa zvinhu zvacho zvote naposo dzacho. Uno ubva madekwana namusi yapanda. Ngave richiva zvinungwa zviswa. Zvoda dzonga muye wavo. Zvitendere. Ngave richiva naruvharo rwauone havo. Ngauri zviumbere nangadzina lawe. Nomusi todza chidzokotamiswa. Ndiyadhivudzisa madekwana namusi. Zvinhu. Ndiko ama navaita zvivi. Na miradho yachividzo. Navo gune yavo. Na havo vasina miyemuketwa. Ndiko amba navo imwe. Ndingamini mufarisei asingomutanganedza. Ndodoisa pano nomuvidzerera. O murena. Nawo ngararo udza. Musi vishe rwano ruchikorwara. Nomuvidzerera. Ova nakatucherwa zvina timatimi. Musi mitsini na uvona kombo nda hapo. Nomuvidzerera. A anitendera nabva kazo. Bedzi ndi adhivudzisa. Utodhivudzisa. Kezvo zvote zvine ramuhumbera. Nawo muramba. Zvenezvo musi achida uri dharira sezvi. Ndi adhivudzisa ara rechikotoshona. Uri zoruga. Ndova muradho wachibidzo. Bedzi ndikotoda muwana. Kandovedzo yamuye muketo madekwana namusi. Ndikomutoda. Ndikomutama. Hatina ndava nazvino shango lote lambangazo. Ndikomutoda. Nani tama uva nandovedzo yamuye muketwa. Ari nechiraro. Ndikoyewo nihumbera uita chimwe chitu. Ndikotoda nichiida ntapa. Hapa une ndavahone zvinhu. Idhani pasi hapa naone niime kauno muronga hapa tsini yanga. Muti mumwe namuungu womu hapa. Muti mumwe namumwe. Asomuchidzwawo. Chautotoma. Nani dogonya nta apa na ima apa rwa miniti. Ara nichitenda uri uya apata bero. Nani doraro uda apa. Naone na ima apa rwa miniti zvino. Musi richiko imba feresi ya rwimbo. Ndimini izvo. Nga ukwengweredza na upembereza Jesu ukuvidzerera. Zoruga. Todza chizokotamiswa. Mwana mumwe achikorabera. Idhani nta apa naone ni ime apa. Hene paka uyu muronga apa. Nga ukwengweredza na upembereza Yeso. Idhani nani doraro. Konani humwe na humwe unena bahone. uko vidzelela inwina Yesu karno maduwa upeza Panda uvelela hawa kachumumbe wa chanama zini Odzula na mirenje ya chika Nani kofuna udanajia wimwano Uvisa unyadzua kazi na lawe Uko vidzelela omita shibi Uyani hayani Uyani hayani Na anilaro takuwa ni ngautabanya zino Tutanya ni mumburo wano dani zino Na chipinga chindi machono ni sonda Chikoro cha sonda achitomu sika hafu vaka iri ya bufumi Dani zino Woneta wo Uyani hayani Nga ungo Nga upe mbeleza Nani ya shiri mori ya sofano Uko vizelela Omita swibi Uyani Hayani Uyani Hayani Izoni zoni Ivani hapo kailo balkoni Ndo nilindera, dani ngenonta, mwana mwe zino. Noni jebu imo anu pasi hapa, tinetani, hezu jamba buchilo anu. Wete ya mini, ravelesa ni kamizingi nyohote, umwana nalipasi, iti zingi salipasi hapu. Ravelesa ni zino za kwete ya hote, chipinga chitini. Uno ravelesa ni futi ni dofariwa, musikari, uno ni dorirela ujena ngomu, uno ni sikoni. Ndo ama na msazi mtuku, chingwe chipinga cho prao, ndo bando fara mtangano kachivizo cha baptisti, nondamu humbera uo usikuri adeka kristo, uno asizuite, uno uvainepo atangana nne, ndana one ari, usongo cha doba wanchoni sasa izo hapu, ona pera nwa, ndo pira nga chita ratani, oba msiza na toni peao, nda pira nga chita ratani, zikete zawe, zonga ngomu, zonde mbera pasi, achiko dafora, achitana chita rata, Oba mwana nyana wa mdikoni Unanda arihurini apo na auraro Arihurini mreri Suzoraro songodowele ya hurini mreri Narina ushoni ilofora Ari iwena uyateka era unastuku vaka bodero langa Obo kambuanya Unanda arina audishoni Ari idapa nikotudo uisa unenda zula on Narina auhayani hai Dari, taizo ni mini, ari inwanyana uvaka badero langa, dido uuza, darina audishoni, unacheza nne urindino uvaka badero lao kana for. Ari ndikotodo uuza, chumuchitu mureri, uyazdiwa uribula usiku uwa mbuza uri chila choba chichi angachone, chikara chopeza, dari endia erero, ari uobo kwa amba zone. Aru vazene zila muya wanga uobo ukonda au, araru, zine kei tumbo, uto kwa shekanya mutana wanga, ari ndingabona muya wa mme anga, mne munu, uchiswa hele ni samakeke, unonda usea. Nani kotodo jena ka uobo imo, nisongo mlandure, nga uraru zino, na aningararuda, imani hapa na haba bote. Uyani hayani, uyani hayani. Utomulandura, hezo nizone zine zaitea, elwani mdumulandura lopeza. Uyani ayani, ngabu. Ubu nga furu peso zawa zote, unonina ingwe nae, nikoyo tangana nae, katuloni kana tangane nae hapa. Uyabi zelela omita shibi. Uyani ayani Ni adiba ndo mangazi ya sopkuma mbidu yanga yodara upembera Ndo ere kanya na musi Musi ndi chiko rabela Ndo bandi na mungu muna eza wenda bandi chiko yao ambangawo Ombu zori ndi chese nezo Ombu zori ndi ambe zonezo Ndo ere kanya urumusazi mungu na mungu Wamabuzi urukuwa udoba oi mahapa kambi jalitare ni abona Nitoba konda ona uba kuresa ni abona ni pira mtaro bukati ya ilo siya ni abona ni safi fila mzimu Nwele kanyo ngozu detea Wezi ndia kora kamwe Sono batinu pira zine ndere kanyo Elwa ni maropa Hao zandani zanga Atongo pumula udivaza kainu ndayo ya mzimu Gandile ine ya bangayo Elwanu unachumuchitu ngangomu, chitarusa osanga anunda, tucherani kule naso, karazi mufunwa mkomana, mfareni ngachanda unu ni dentapa, ningani ni sararu, na ni ngararo, na anitodhu wa mkresa wakuma, nipio mbune uchira uchiro, andilea hafu, na uchira pasi au hatuleye. Nisongo ita zwene eso, ni avone ni rizoruga, lindi atina ndava na zwene ita, ni choro yanu ni inena dibu wangayo. Ndo chimbira na Amerika luji, no mwamwe na mwamwe unenda chimbira, tuto nana na unana nga uraro, ni adivoru unachumwe chitu choka keao, tubala chili ziliko pira. Nisongo licha yesu, zwaiti yaka ini hapa Tampa, ni pano kakuru, ndafu dorobo ya bunjiri njiri, unesu zote zo daro penya, Bunga Hollywood, shango lote lo chikapara, zote zika televisioni na zitu zota nganana, zitu za chika, no naringe zao etsera sazonezo, na aningararo ujia tumbo ya Yesu, na aniraro samulicha, na aniraro na tesheresa filawe, na aniraro uita izu zitu zira zone, divangana ngomu hapa, baneva na mungo, bangararo uri abana muya mketwa, labele sani kemimune, kachivoni, unani diwe uri, anina, udiva, unotanu labele saka kuchulo hanu ni mungu, nangandila inena itanga uraro, usi ngauri ni wera kachivizo, ni wera ka Methodist Baptist prayer, ni izo ni zone, atikorwa nazo, pezi likoni humbera, ni adiva ko Kristo Yesu na, na ukochira ka inwi, arali achiraro, udotitaru sanepo, arali apano, obopea, udivicha uri adiviwe, ni ngasimu zumbe, oi makagara. Anina miya mketwa, naone ni adhivori anina, imisani chanda chamu, ivani na uhobungo, niri atina miya mketwa, di adhivori atina, muzimu anipatucheza nga hona uhobungo, muzimu dotoni pa uhobungo, are ni chikotoda miya mketwa, na aniraro udana ima pa, na abazuno, ababa itazuibiba disorao hapa, na aniraro udana chune chipinga, idani hapa antauno ni ime, Musiri churi imba hapu. Niri likotoda mkuma na brene. Nido nivuza urizi jia zenezo. Likotia uya ubanawo. Uiterote kuleta dhuru. Izo nizone kukotoro. Nani aelwa. Nani atende uru mzimu uamba na ini. Ni atende uru uyo ndi Yesu Kristo. Imi sani chanda chanu. Ada ni chitenda inovege. Noma ni mitanganoni ni atende. Uri ndi Kristo zoruga. Chenezo petu hanu ndi kale tare. Noma sazi toni kabo imi. Vanna toni kabo imi. Nga umutendela azu ita, wini wana ndapa, ni chita iso zitu. Novangu mabuini wa shimeli, iyo dolari ya manda, ujuloni haifi la manda la mzimu. Na richachivizo chichivaka chivuwe choraro, nantani ya mangu matanga. Nivara bibili nti inendavara, na anidishoni, yeso na menenja chika. Nona anina tutuwezo ya mkuma ya mkrese mwomu anu, ya uima na uzi imera, chivu nana ungano tia uraro, mzima aibana katuchero. Ndora beluru mzima rumene mwia mketuwa ukwengwele za zini, une wadoita urichivizo chiri muwe une rabahone. Nani narufaro la uri ichindichikara chano, nani kweta sase ula murumi wa aita, upira chikara chano cha upeza, nani kwe uraro nisimo zita. Ara una utimatima umwe peti, kana chungu chiti choka keao, Chiani mwimu anu fasi hapa, chiani mwimu anu hapa ni petu anu. Ni rizoruga, atitodina, amongo todo raro na bobo. Boba bachingaya na hone, vamu bona ujrenepo. Boba bachingaya na hone, batita rusa, bone bane. Pezi soba chiani zane na chibizo chabo. Minianga, soba chiani zane nae. Musazi mutuku hongo wana ndaba. Ozidiwa uri oba mita zibi. O wana kangwero, atidivi zo zaite, wagai matikwana na musi, ugayo la msazi hune abahone matikwana na musi, nerekanya, numufarise ugayi matikwana na musi, na oba awabrereli, ingaba fabote, hune babahone, nidoraro ujabu imu hawe, chipinga chungwa na chingwe, ngauraro husi nandaba uri, ni wabrereli hani, arena, yeso urunga kulipese mwana ingwe, mwana mwana mungwe, eni, nidotia uzipindulera. Ngarone ndipinde ni chida zino, ara ni sinamu ya mketwa oniraya uri ni raro. Ori kambugi ya mishumo, Petro oraro ari, vemburuani mwanamuwe wano. Naone nilobe zunga zina leso Kristo uitera uhangwe la tivu. Unoni dotanga ni zechipuwa cha mwe mketwa. Ngarufrupe soli yano, navana vano na abo bache dhida. Navani jivani mure na mzimu washo adoba vija. Numusi achika diviza, ukadinea mwe mketwa. Musiri chimbapu, na aniraru da, hechi nchipinga changa cha upeza zino. Elwani, Kristo pano, nonotene imisa zwanda zano, atarusa uruhova ueni, na yafilawe, unozino hezo, Kristo mbiduni yanga, otungufazwa. Yeso odzulange Yerusalema, chumachipinga ari, Yerusalema, Yerusalema, no kubateza hani saku, ichi kubateza kukwana zayo, pezi usiraro. zvipinga zvinji musi ni chidhapukati mungano ni mbudza ano macheroni kaburagani moni vatu vauruga vapendekostala na vatu vote vofamba nawo musi ni chidhapukati yavo inwi muya muketwa pasi kanne uchiri ndodzvera uva kuvanganya chividzo chova chichidhova choima hani namusi kamanda acho pedzi nisiraro ni avona nisiraro na ani zviiti zvino hechi ni chipinga vecherani tumwe muhwaro mumwe namumwe une wa chivi chine chanitivera kari gidimenga kukondera kambambe yovewo pandasu musi richidhova apo ravidzerera mumwe namumwe kaimbena nezvino rugani naone ni dentapa ara nisina ndovedzo yamuya ara nimuita zvivi ogunehawo chini na chini chine nava choni idhani ngeno mutauno rini rabherere rote nani dzoraro heni mbidzo yacho yopedza nga ukwengweredza na upembeledza Yesu uko vidzerera uko vidzerera inwi na nne wo nani kamunango olindela na ulavelesa ulavelesa inwi na u minia ara mufarise achingapfa yombidzo yaletare matikona namusi odzura murawo apo obachidaita mini huyani ayani huyani ayani ochinyandira yawe dhuva lawe lote nani doita chitu chiti minia ara mutukana wamurumiwa achinga ima panda awe apo chitu chautoma hova uchidhova mini hayani gabungo na upembeletsa Yesu ko vidzerera uvidzerera huyani hayani huyani hayani o mudzimu wo netawo huyani na zvikazviyani viredza kali pasi namusi nichizvidhiva kana nofirapo petu na uchena chipinda chitete ngomwapo ara chione huyani mutendereni ajene ngomo ajenda ngwenepo udoniita chivumbwa chiiswa nidotuwa hapa samuto otakalao nga manda ofira zvena vuyana raro uko vidzerera o muita zvivi huyani hayani todza chidzokotamiswa zvino kari rung'une na ani raro udapa mudzimani patutsedze muchimangadzi mutuku nichizvivona woinwi ndonetawo huyani hayani o mugunei huyani hayani ngavungoho nanga upembeledza nani na ndava ara notutureya zvenezvo ndina ndava kana ara nisaatututureya uri ndi yesu zvenezvo ndinga sive na ndava huyani hayani zvinoenepa chichavani ringasi ite zvinji ngazvo roima apa inwi dhanu bhura chimwe chipinga chopirawo ndopfa chitori chituku ndigotodha nichitecheresa kauvhara hovo una muti wavidzo dan martin onodha kaduno rushaka apa mvuseredzo nnji kuru vari ovana muloro mumwe vusiku weafa uno aatomo gonya tadhuru atanganiwa naye koroni ari ndi nyanokobverera uno ari hoyu ndi dan martin ari ndi muevhangeri muti wapo getenari kari ravelesi ara dzina lawulihoni apa buguni ari aliwo ari zoruga ndova ni mushumeri ari atishumi ngazve zvave uzoni ara dzina laulisi hapa ungasijene nga hoyu munango wohonerwa nga manda utiyaudha utiyova na dzina laukabugu ari zoruga ningaita mini ari ungahumberera mulandu wawo ara uchitodza kakurinichena kekatura mudzimu o muratukaradzi atipinda todo yainepo ngauralo ari ndikholwa athina iṅwe nḓila fhedzi u humbelela mulandu wanga ngauralo ari zwi vhonala unga o thoma u ya huṅwe fhethu ho ngo ḓivha he a vha hone hoyi ni muloro wa muthu uno ari nda swika kha tshedza a huna fhethu he tsha vha tshi tshi khou bva hone fhedzi nda thoma u ongolowa uno ho no fhela tshifhinganyana nda ima nda fa ipfi ni tshi ri ndinyi ane a khou swika phanḓa khuluni yanga ya vhulamukanyi vhulamukanyi ari nne Deni Martin ari ndi muevangeli bva United States ari ndo kunda mimuya uno a vha ntendeli ndi tshi dzhena nga khoro ari zwo luga arali wo pfumela mulandu wau uri u ime kha vhuhaṱuli hanga ari zwenezwo ndi ṱoḓa vhulamukanyi ari ndi na milayo ari Deni Martin wo vhuya wa zwifha vhutshiloni hau ari ndilekanya uri ndo vha ndi muthu wa ngoho fhedzi ari vhuhoni na hetsho tshedza ndo zwi limuwa uri ndo amba zwithu zwi na vhufhura ari e muṋe wanga ndo amba mazwifhi ari wo vhuya watswa ari ndilekanya uri ndo vha wa vhungoho fhedzi ndo ita dziṅwe thendelano zwenezwo lindelani u swika ni tshi dzhena vhuhoneni ha itsho tshedza ni lekanya uri no luga zwino fhedzi tani u lindela u swika ni tshi dzhena henefho lingedzani u dzhena kha tshiṅwe tshifhinga na mavhudzi o lukiwaho u dafo tani u zwi lingedza tshiṅwe tshifhinga ni lekanya uri ndi khou soko zwi amba ndi ḓo ni sumbedza zwone kha luṅwalo hafha ndi zwone khokotolo lingedzani u ambara pere dza zwileke zwipfhufhi ni vhone uri ni gai bivhili iri ndi zwi ṋengisaho matoni a mudzimu ni a vhona zwi lingedzeni tshiṅwe tshifhinga luvalo lwanu lu gai ari zwo luga wo vhuya wa ita zwivhi kana izwo ee araro uno Deni wo vhuya wa tshinya ari ee ndo tshinya uno a tsini na u pfa ari marambo awe a vhonala unga uralo o vha a tshi ṱumuluwa kha tshinungo u pfa uri iya khaele ya tshoṱhe i bva vhoneni yanga uri a pfa ipfi ḽavhuḓi ḽi a vhuya ḽipfa uri a lavhelese mona uri a ḽi vhone uri a vhona tshifhaṱuwo tshavhuḓi nga maanḓa tshine ono vhuya a tshi vhona uri a ri khotsi hezwo ni ngoho Deni o lingedza u tshila zwoṱhe zwine a ḓivha uri a tshilise zwone fhedzi o ita khakwo fhedzi tshiṅwe tshithu tshe a ita kha ḽifhasi o nyimela a ḓivhea u itela nṋe kha ipfi ḽanga ḽoṱhe zwino ndi ḓo mu imela hafha hezwo ni zwine na khou ita zwino ni khou mu imela hafha u ḓo ni imela phanḓa khotsi murena Yesu ndi a rabela uri u vhe na khathutshelo hune u ṋee khangwelo ya zwivhi zwa havha vhathu vho ḓa hafha uri vha dzhie vhuimo muṅwe na muṅwe wavho u khou ṱoḓa u ḓadzwa nga muemukhethwa zwi tendele uri vha ṋetshedzwe ndi a vha vhila murahu murena u itela vhugala hawu musi vho ima phanḓa havha vhathetshelesisa dzithanzi vhaṅwe vhavho ndi miraḓo ya zwivhidzo vhaṅwe vhavho ndi vhaguneni vhaṅwe vhavho a vhathu vhuya vha u ṱanganedza no vho ima hafha no vha vhona tshika ine ya tevhela ya wa vhukumi u ḓibula na mukhreste wa ngoho no vho lugela zwino u dzhia vhuimo havho sa uḽa musadzi u bula uri vha vha ita zwivhi fhedzi nga miṱodzi ya u rembuliwa havho vha khou ṱoḓa u ṱanzwa tshika u bva kha dzina ḽau murena tendela uri vha kone u zwi ita zwino ndi khoyo u vhudzisa tshithu tshithihi hune nda ḓo vha ndi siho nḓafha phanḓa tshitshavha vha na lufhera lwe lwa vha bveledza murahu hafha ari ni tshi khou ṱoḓa u ṱanganedza zwino ndi khou ṱoḓa ni tshiya murahu phanḓa musi ri tshiya murahu hafho na inwi gonyani nṱha nga zwitepisi sa hezwi no ni ye nnḓafha na ni ḓo ralo u itela ne zwino i ḓani nga hafha ri na fhethu ho dzudzanyiwa ngomu hafha u itela inwi khonani i ḓani nga ye nḓila mudzimani phatutshedze muṅwe na muṅwe na vha hone vhaṅwe vhanzhi vhane vha tama u ḓa zwino musi vha tshi khou bva ndi khou ṱoḓa muṅwe na muṅwe are ngomu hafha i bvani une ni ye murahu vha ḓo ṱangana na inwi hu sathu fhela miniti hovhu vhusiku ho ṋetshedzwaho zwenezwi zwino ndi tshifhinga ṱanganedzani muyamukhethwa ani athu vhuya na u ṱanganedza hetshi ni tshifhinga i ḓani zwino nahone ni u ṱanganedze hetshi ni tshifhinga tsha u luga kha mudzimu ni kha ḓikona u dzhia vhuimo hanu zwino ara ni sa ḓo zwi ita hanga ni imeli ngomu ngei murena vhaphatutshedze zwi vhonala nga uralo muṅwe na muṅwe wavho khou ṱuwa ndi a tenda uri vha kha vhungoho zwa vhukuma ndi a tenda uri hovhu vhu ḓo vha vhusiku vhuhulu he ra vhuya ra vhu vhona Tampa lwa tshifhinga tshilapfu na muṅwe muthu ha nga ḓi phanḓa zwino havho ndi vhashumisani murahu hafho vho ambara na tikiti dzavho vha tshi dzhena ngomu navho ri khou ya ngomu henefho nga miniti sigathi u vha navo ngomu henefho vha ḓo vha vha tshe ngomu ha tshifhaṱo vhoini vharathu iyani henefho nahone ni ṱangane navho iyani itani uri vha pandekane kha lufhera ndi khou ḓa u vha na vhoinu henefho hu sathu fhela miniti na muṅwe muthu arali u ḓa nga u ṱavhanya musi vha tshi khou ṱuwa zwino tanu ima na ni ḓo litsha Yesu a dzula kha ḽino ḓuvha niri ara ndo vha ndi hone murahu ngei ara ndo mu vhona sa zwenezwo ni musi izwo ndi songo zwi ita mini yanga zwino maitele anu azvino atarusa zvino vane chidova noita vachila chipinga neyabona maitele ane naita zvino mifanga uraro uri noruga rwedza nawo zvoruga hezvo zvimukati yanu namudzivi ati muwature nditova nakudzipindurira aipfi neabona upfano kaino mitangano vobva zvividzoni navovo bedzi vakoyewo zvidzudzanya zvino izvenezvo pedzi vorugere ningaminiisikotoda uchira kuchirwa hahafu amukreste ivani wamudzimu kana nirwe naye kuri shango lidive mivara yano naudiva hune naimahoni mudzimu ava patuchedze musi vachituwa vakojena ngomu sazvenezvo uya ufa kavo nevane vakoyeonetshedza kuchirwa havo vakoya kakalvary vakoyeuvambiwa kasvuzva shangwa nafesheni dzalino dhuva likungawo lino rakochira kalo vakoyeufera yesu kristu ane vuhoneni hawe vufano zvino vakoyeufa kavo nevane hunovabhegwa ngauswa kayesu kristu mudzimu ava patuchedze nahone mumwe mutu anatoda musi ri chikoimba ngaongorowa zvino nga vungo na upembeledza yesu uko vidzerera uko vidzerera o mita zvivi uyani hayani uyani haya nani doralo uyani hayani voinwi nonetawo uyani hayani zvino ngavungo mweya muketwa ungambiruni yanga uko huwerera ndiyazidiva uri una vanji vane vakozvitaera uko vidzerera o muita zvivi uyani hayani ubva kabalikoni ubva ote ote erwani ndininetshedza yesu kristu nani doraro mutanganedza nani doraro mutanganedza nidoraro kharadzi yanga nidoraro murati wanga idhani unoniite hanu vhusurudzani muwano wanu madekwana namusi naone nihumbere uri ni mushumere unoni azvidiva uri ndingasi ime apa ndichiyamba izvo ara ndova ndisiwo pasi apa kaputarukanya mumwe mutu ukowana mbidzo yawo yaupedza zvino zvi ashonisa ukokodzera vatu nda vasongotanganidzwawo izvo ri azvirimuwa pedzi ndi ndizvishonisawo uzvivona ngahendira pedzi ndiyakora zvitewo vangaenwendira ngomu wanga hutova na chimwe chitu chikoomba omba zvino kari ntendereni ndinisumbedze vamwe ravesani apa utonisumbedza uri uchepano vatu varorawo navatodheya ndoraveresa kamutu orozvawo chipfi chawe chaufembedza odzulaenepa musadzi uko rabera ngazvo zvino arari hezvo zvizone mufumakadzi imisa chanda chawo ara zvizona ara odzura musadzi wamwaruwa odzura hapa magumoni otoudha kalino shango namusi ubva ngegeorgia una chizvimbo chihurungo muhawe chonana zvavukuma udotenda angapodzwa otoudha sikare huno dzina lavo ndivoumetena na udotenda ngambiru yavo yote zvino yesu kristu odopodza wazvitenda kuwatenda kamudzimu nawo mutsinda auna garata tabero unayo wotoudha namusi mumwe mutu oda naone audjiya ubva pasi kamuvuso wange nta georgia uwatenda zvino uri mudzimu murwa wawo oda udjiya ndizoone zvino wazvidiva uri zviyakonadziya uri ndidive izvo ngauri wotosvika sikare unowadzura pasi apa ara hezvo zvizone imisira ntachanda chau niyavona zvino muya muketwa muti une wako amba hezvo ukotakuwa kavatu enefa niyavona otaruswa vatu nisongo raro nisongo ita izvo nisongo raro nikoita vukaki vuhuru ndianifuna erwani nodhauri nipfenne ndialivuwa izvo rufuno rwakakurura navona mwana wanu ndapachitaratani ndingari usokori junior auteuita hezvo nidhoya huno namuita uri adzure ngomo ari nichimufuna rufuno rwakakurura husina upembeledza ndikotiyewo nigodha ererwani ndiminikero yano nazvimwe ine yabhadhera mutangano huno yazviita uri zvikonadzeye uri zvive pano nandi anifuna nga mbilu yanga yoṱhe. Khaladzi, ungaelekanya uri ndina tshiṅwe tshithu tshilona iwe, nga u ita zwithu zwine wa ita, asi uri ndi lwa na iwe. Khaladzi, ndi lufuno lwanga luvhuya kha iwe. Muthu ori ara wovha mutukana nyana, wovha sa ḓo elekanya Yesu. Ndo elekanya Yesu musi ndi tshena miṅwaha ya 14. Bibiḽi iralo, ndi tshithu tshithihi, ndi songo ita hovho vhukhakhi. Ndi songo fhulufhela kha u amba nga dzindimi sa muya mukhetho. Muya mukhetho uya amba nga dzindimi, fhedzi ndi songo fhulufhela Yesu. Huno ni tshi khou ita zwithu zwine na ita u tshina muyani, zwiṅwe zwipfuwa nyana. Kristo ni muthu, zwo to ralo. Musi huno u ipfi no arali ngomu hafhu, u dzulela u ita uri ipfi ḽavho ḽi shume kokotolo nga nḓila ine ḽa tea u ralo. Musi ni tshi ḽi landula, hu nga vha hani Kristo? Vhuyani hayani, vhuyani. Munango utshe wo vulea. Elwani khathuloni, athina mulandu. Wenu inonetaho, Yesu Kristo o ṱaluswa vhukati yashu a tshi sumbedza izwo. Uyo muya muthihi ori maḓuvani a musi murwa wa muthu a tshi ḓo dzumbululwa. Ha shanduki mulovha ṋamusi, Yesu muthihi we a dzula na milenzhe ya tshika. Na u ḓo khwaṱhisedza mudzi ya tshimbeva? Na u ḓo khwaṱhisedza muṅwe muthu we a si ḓivhe ipfi ḽawe? Heyo ndi ṱhaluso ya uri zwi a ḓivha ipfi. Ndi khou ni vhudza ngoho, ni songo zwi fhira. Vhuyani hayani. Tshifhinga tsha u fhedza ndo ima hapa, ndo lugela u ṱangana na vhoimi pera. Huna pera ṱhukhu ngomu hapo, vhathu vho gwadama hoṱhe. Vhoimi no netaho, vhuyani hayani. Mudzimu ivha na khathutshelo, ivha na khathutshelo. Na anikoni u pfa uho ṱungufhala zwino, nga vhungoho nanga ufembeledza. Yesu uko vhidzelela, uko vhidzelela. O muita zwivhi, vhuyani hayani. Vhuyani hayani. Adzimani patshedze. Munna muṱuku u imela uhulu. Vhuyani hayani, nga vhungoho na nga u fembeledza. Yesu u khou vhidzelela, u khou vhidzelela. O mi muita zwivhi ni mini? Hu si havho vhane vha daha. U daha sitshivhi, u kambiwa sitshivhi, u sema sitshivhi, u ita u pongwa sitshivhi. Hai, hai, zwibveledzwa zwa u sa tenda. Ni ita hezwo ngauri ani mutendi. Hu tou vha na vhavhili fhedzi, muṅwe ni mutendi kana ni mutendi. Arali si mutendi, hu si na ndavha uri ni wa vurereli lwa hani. Ni kha ḓivha muita zwivhi, ni kha ḓivha muita zwivhi. Arali ni sa ṱanganedzi ipfi liṅwe na liṅwe ḽa heyo Bivhili, ipfi liṅwe na liṅwe ḽayo. Ngauri zwoṱhe maṱaḓuno na ḽifhasi zwi ḓo lova, fhedzi na zwiṱukuṱuku zwo ṅwaliwaho kana ḽiṅwalwa ḽa ḓo fhira kha izwo. Huno ri ḓo zwi fhindulela. Ni ri zwo luga ndi wela tshivhidzoni, vhathu vha nga vha ralo. Hezwo a zwi na ndavha, ndi ita hezwi. A thi na ndavha na zwine na ita, ni mutendi kana muita zwivhi. Hezwo zwi a konḓa vhukuma, fhedzi ndi khou tou amba hezwi ngauri onoḽa ane a ḓivha mbilu dzanu u khou mbudza uri ndi zwi ambe. No fhela, ndi khou vhona vhaṅwe vhavhili vha khou ḓa. Ndo tou lindela ngauri a thi ḓivhi ara hu tshi nga vha hu na muṅwe muthu, muṅwe musadzi muthihi fhedzi. Ndi nga mini ni sati dzhenani ngomu musi maḓi a tshi vhila zwino? Ivani tshithu tshihulu nga miniti isigathi murahu hafha. Idani na ani nga ralo, takuwani ubva henefho. Anelani mudzimu, murena mudzimu, khangwele kha zwe nda ita. Ndi a u fhulufhedzisa, ndo vha ndo ri ndi mukhreste. Fhedzi murena, hu na tshiṅwe tshithu ngomu wanga tshimbudza uri ndo vha hatulwa zwino vhuhoneni hau. Ane a khou ḓiṱalusa sa murena Yesu Kristo, ndi a hatulea ngomu mbiluni yanga nṋe muṋe. No nga u ḓivha izwo ngomu henefho, ndi tshi ita izwi zwi khagala, ndi a hatulea. Ndi khou ya u dzhena ngomu lugisa hezwi zwino. Ndi ḓo humbela mudzimu henefha uri u bva kha vhuno vhusiku u ya phanḓa, ndi ḓo ralo u tshilela ene. Na aniti nga u ralo? Zwo luga, musia ara zwi zwenezwo fhedzi. Zwino kha ri ime, vhoinu inda hapo lwa miniti.
I wish I could sing.
nditamba ndichikonoimba ndingatakaroimba ruya ruimbo kangwere murena huno undinge hafu ndidoba wawo murena fune yawo ara wanga ba wanga ara ndawa kana ara ndakundelwa tendele ndivuwe nawo ndilingedze hapo kangwere murena ndinge hafu ndivangana ndapa vane vava vakriste naone ndichitenda urinoima kakristu na urugera udhaakatura naone ndidokona uri musi palapala ichiriva hauna chimwe chine ndingaita pedzo tuva zvoitwa ngautavanya andingavi na chipinga chauita chimwe chito ngautavanya ubonywa ito zvidova hani limwe lahaya maduva miniya ara nakundelwa ngazo apo vachote varini narini vachote nauya ngausaperi nauya ngausaperi ichi chipinga chituku chamudhipo washango chidovamba mini ahuna zvino ndierekanyo rote tekumedza machiro acho ndahapa kakristu naanierekanyi ngaurarini ndivangana vane vatekaira kumedza machiro avo hapo ngaizvi mandekwana namusi ndidodikumedza hapo zvino murena erekanyaningazvine zvine chivi chikunderisawo chavazoni noriimisere zvanza zvacho zvino kamudzimu mumwe namumwe ngandira yamu erwani ndimuwanara hote musi uchingava una vamadhana fumi maro kana vazvigidi zviviri vane vakorabhera ngomu apa huna vadzimiliyoni vane vakorabhera umona nashango ngachene chichipinga chifanawo muno upfa mumwe namumwe wavo hauna chinoni chine changawera chitaratani pedzi chine hachidhivi udhiva chipiri chimwe nachimwe chambiri yanu kari rabhere rote zvino ngandira yashu rirodhikumedza kakristu murena yesu ndi uone hawo hova wohura chipinganyana chokurawo usika une ndakonderwa ngaufema zvichivonana ungandova ndichikopfuruwa ndi azvidiva uri huna dzimwe mbuno dzauri utode yesu zvichiitwa ngaendira atizvipfesesi pedzi wararo murena umudzimu pedzi wodhitarusa zvikagara upfano ryautenda ryazvidiva uri upfano nopano kachino chipato huna zvanda zvamadhana zvoimawo uri kundikumedza ngauswa murena kaino pulupiti henda rera ubvaoni unondauona woima henepa uchititarusa inovege ndindindi adhinetedza ndiyadhikumedza ngauswa kachumiro yawo kangwere kauvirera ngaote ngauneta unohunohuno mudzimu kuvatedze ngazvanda zvavo rijie rote murena rihwarere kure nazvalino shango nazvitu izvi zvalino shango murena kuri rive vonechedzwawo roperelawo varanda vokumedzwa vamurena isu kristu chitendere kotsi ripfe madekwana namusi vatuchedza avo murau apo vatodawo ndovedzo yamuya muketwa ngave uchibverera mubvumo hapo ubvawo tadhuru unga uvudzurawo muya wamanda ngave uchidhadza muti mumwe namumwe ngomu apo ngamuriro ubvawo kaaletare yamudzimu zvitendere murena riaurenda riuneyandivuwa natendo ngewaritanganedza riuneyandivuwa natendo ngavati vawo riaurenda ngauriwori ararangabhura zvivi zvasvi mudzimu udzoraro uzvihangwera zvitendere murena kuri rote rihangwerwe uno machero rudovona mutangano muhurusa wapodzo une lino shango lonovuya lauvona ngantani audhibhura hasvu zvitendere murena ridhinetchedza kaiwe ngadzina laisu kristu amen idha mukomana cox tanodhinetchedza kamudzimu chipinda chimwe nachimwe ngomu apo ndikoyohumbera mukomana cox zvino mumwe wavafunzi vanhu apa aise pana natabhero